God has a provided lamb. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Saturday evening, June 20, 1964, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, USA. UThixo unemvana abonelele ngayo. Lo myalezo kamzalwana William Marion Branham washunyayelwa ngorhatya ngomgqibelo ngoJuni wamashumi amabini, 1964, kwiholo likamasipala lemidlalo eTopeka, eKansas, USA.
Let's read out of the book of St. Mark. I believe I would have chosen to read a little while and talk about. And the 46th verse of the 10th chapter, let us stand in respect of the word while we read.
Masifunde kuyo incwadi kaMarko ongcwele, ndiyakholwa, ndiyakukwenza. Ndikhethe ukufunda ithuba elincinci, ndize ndithethe malunga, kunye nomqolo wamashumi amane anesithandathu, eso isahluko seshumi. Masiphakameni ukwenzela ukuhlonipha ilizwi ngeli thuba sifunda.
The word is God. We all know that. So you stand, pledge allegiance, which you should do. You stand to salute the flag when it goes by. Why not the word of God when it's being read?
Ilizwi nguThixo. Siyakwazi sonke oko. Ke niyema ukubhambathisa kumbuso, nto leyo ekufanele niyenze. Niyema ukukhahlela kwiflag xa igqitha. Kutheni ningena kuyenza elizwini likaThixo xa lifundwa?
And they came to Jericho, and as they went out of Jericho with his disciples and a great multitude of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.
Baza bakufika eYeriko, kwaye njengoko babephuma eYeriko kunye nabafundi bakhe kunye nendimbane enkulu yabantu, imfama uBartimeyu, unyana kaTimeyu, waye ehleli ngasendleleni enqiba.
And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace, but he cried the more the great deal, thou son of David, have mercy on me.
Wathi akuva ukuba nguYesu waseNazarete, waqala ukudanduluka wathi, Yesu, wena nyana kaDavide, ndenzele inceba. Baye abaninzi bemkhalimela ukuba athi tu, kodwa wadanduluka ngakumbi kakhulu. Wena nyana kaDavide, ndenzele inceba.
And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus.
Waza wema uYesu, wayalela ukuba makabizwe. Bayibiza ke imfama, besithi kuyo, Yomelela, sukume, uyakubiza. Ithe ke yona, ilahle ingubo yayo, yaphakama. Yeza kuYesu.
And Jesus answered and said unto him, What will thou that I should do to thee? The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. Jesus said unto him, Go thy way, thy faith has made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way.
Waza waphendula uYesu wathi kuyo, Uthanda ukuba ndikwenzele ntonina. Yathi imfama kuye, Nkosi, ndithanda ukuba ndibone. Wathi uYesu kuyo, Hamba uhambe, ukholo lwakho lukusindisile. Kwaze kwangoko yabona, yaza yamlandela uYesu endleleni.
Let us pray. Great Holy Spirit, quicken this word to us tonight in this little drama, and may we see this scene lived over. And by doing so, take faith that God still lives And he's the same yesterday, today, and forever. We ask that in Jesus' name, his beloved Son, our Savior. Amen. Let me be seated.
Masithandazeni, moya oyingcwele omkhulu, vuselela eli lizwi kuthi, ngobu busuku, kulo mdlalo mncinci weqonga, kwaye singabona le mboniselo iphila kwakhona, kwaye ngokwenza njalo, sithabathe ukholo lokuba uThixo usaphila, kwaye isenguye izolo, namhlanje naphakade, sikucela oko egameni likaYesu othandekayo, unyana wakhe, umsindisi wethu. Amen. Ningahlala.
A subject tonight is God has a provided lamb.
Umxholo wethu ngokuhlwanje ngu uThixo unemvana abonelele ngayo.
And now, this morning we had such a great time as we seen Jesus enter Jericho. And we found out that there's a little fellow there by the name of Zacchaeus. He climbed up in a sycamore tree and camouflaged himself because he didn't believe Jesus was a prophet.
Kwaye ngoku ngalentsasa sibe nelingako ukuba likhulu ixesha njengoko sibone uYesu engena eYeriko kwaye safumanisa ukuba kwakukho umfo omncinci phaya ogama linguZakeyu wakhwela kumthi womthombe waza wazifihla ngokuba wayengakholelwa ukuba uYesu ngumprofeti.
But his wife was a disciple of Jesus, and she'd been praying for him. And when Jesus came right under the tree, he stopped, looked up, and called him by name and said, "Come down. I'm going home with you today."
Kodwa umfazi wakhe wayengumfundi kaYesu, kwaye waye ethandaza ngaye. Kwaye xa uYesu weza kanye phansi komthi, wema, wajonga phezulu, waze wambiza ngegama, wathi, "Yehla.
I thought it would be a good thing tonight to, while we are here, that we just continue with Jesus. We asked him this morning to go with us, and we want to go with him. And let's just continue with him through Jericho.
Kwaye, ndiyacinga, iyakuba into elungileyo ngoku busuku kananjalo, ngeli thuba silapha, ukuba siya kuqhubekeka nje kunye noYesu. Simcelile yena ngalentsasa ukuba ahambe nathi, kwaye sifune ukuhamba kunye naye, kwaye nje masiqhubekeke kanye naye ukunqumla eYeriko.
Now tonight our scene opens at the same place at Jericho again, and Jesus is in the house of Zacchaeus now, having his meal, and it's a cold October day, and it's still quite early in the morning yet, and the wind's coming down off of the mountain up around in Judea. She gets pretty cold up there early in the morning, especially in that time of year.
Ngoku, ngobu busuku, umboniso wethu uvuleka kwindawo ekwanye, eYeriko kwakhona. Kwaye, uYesu usendlwini kaZakeyu ngoku, esitya ukutya kwakhe, kwaye, yebandayo imini kaOktoba, kwaye kusese kusasa kakhulu noko, waye umoya usehla usuka entabeni, phezulu ekujikelezeni kwaYuda. Kuba bubandana phezulu phaya, kwangentseni, ngakumbi ngela xesha lonyaka.
And the country at that time, even like it is over in the old country now, is full of beggars. They get around on the street corners and beg.
Kwaye, iphandle ngela xesha, kwankunje ngokuba injalo kwiphandle lidala ngoku, lizele ngabangqibi. Bajikela ezikoneni zezitrato, baze bangqibe.
Down in those countries yet, the street sets full of beggars. India and all Africa and many places, they still have the beggars. Lame, halt, blind, withered, and sometimes the people who can't make a living for them themselves, they just beg and sit there sometimes and starve.
Mna ezantsi kuloo maphandle noko, izitrato zizele ngabangqibi, i-India kunye i-Africa kunye neendawo ezininzi, basenabo abangqibi, iziqhwala, izilima, imfama, abaxhwalekileyo, kwaye ngamanye amaxesha, abantu abangenakho ukuzenzela indlela yokuphila, iziqu zabo bayangqiba nje baze bahlale phaya ngamanye amaxesha balambe.
In India, I went down through the streets with some money that they'd been given me by these people, and I changed it from dollars to rupees and trying to pass it out while they had to get a militia to get me out of the street that's stampeding me.
Mna eIndia ndiye ndehla nje ngezitrato kunye nemali ebendiyinikiwe ngaba bantu ndaze ndayiguqula ukusuka kwidola ukuya kwirupees kunye nokuzama ukuyinikeza ngokuba kwafuneka bafumane amajoni ukundikhupha esitratweni babenyathelana kum.
And there was poor little women laying there starving to death, a little baby, and he'd done starved till the meat was cleaving to the bones, and where you see the little skull put together.
Kwaye phaya kwakukho usizana lomfazi omncinci elele phaya elambele ukufa, usana oluncinci kwaye lalulambede inyama ingcamathele emathanjeni kwaye apho ubona ukhakhayi oluncinci luhlanganisiwe.
Hand you the baby, try and get you to take the baby so it won't die. If you take this one, what about that one? What about this one? What about, oh my.
Kwaye ekunika usana, ezama ukwenza wena, uthabathe usana ukuze lungafi. Ukuba uthabatha lona, makuthini malunga nalowa, makuthini malunga nalona, makuthini malunga, oh bethu, iyi.
If you'd see what we rake off in a garbage can here, would feed them people almost, you just don't realize how well off this country is. When you see the rest of the world starving.
Wena ukuba ungabona oko sikuhungula emgqomeni wenkunkuma apha ungondla bona aba bantu phansi aniqondi nje indlela esingcono ngayo esisizwe xa ubona ihlabathi lonke lilamba.
And it's full of beggars. And this day as our scene opens, there was we find that all these beggars come down usually in Jericho at the north gate, which come down from Jerusalem.
Kwaye lizele ngabangqibi kwaye lomhla njengomboniso wethu uvuleka kwakukho siyafumanisa ukuba bonke aba bangqibi behlela ngokwesiqhelo eYeriko kwisango lasentla elehlela ukusuka eYerusalem.
Jericho wasn't too rich a city, but Jerusalem, the great self-styled famous place of the temple, and the rich all moved to Jerusalem, and it was a great glamorous city.
IYeriko yayingeso sixeko esityebe kakhulu kodwa iYerusalem eyayizenzile yankulu indawo edumileyo yetempile nezityebi zonke zathuthela eYerusalem kwaye yayisisixeko esiqhakaze kakhulu.
And the people who came from there were rather wealthy. And the merchants and so forth, when they would come in the daytime, these beggars had their stalls. It's an unwritten law. They know just where each one would lay for his begging for his bread, his alms.
Kwaye abantu abasuka phaya babetyebile kwaye abarhwebi nanjalo njalo xa babengena ngelixa lasemini aba banqibi babe neendawo zabo kwaye ngumthetho ongabhalwanga babesazi nje apho ngamnye aya kungqengqa khona angqibele isonka sakhe amalizo akhe.
And they had to get there early when the merchants came in, because maybe the man only helped one beggar a day, had a coin he'd put in his pocket before he left. And of course that time Rome was ruling Palestine and their currency was Roman denaria.
Kwaye kwakufuneka bangene phaya ngethuba xa abarhwebi bengena ngokuba mhlawumbi indoda incede umngqibi omnye ngosuku inengqekembe eya kuyibeka esingxotyeni sayo phambi kokuba imke kwaye kakade ngela xesha iRoma yayilawula iPalestina kwaye umnotho yayiyidanariya yaseRoma.
And so they had a little coin, he'd pitch it to the first beggar maybe, and that did it for the day. He couldn't afford to give to every beggar. So the one that met him first, of course, got the coin.
Kwaye ke babe nengqekembe encinci ebeya kuyibeka kumngqibi wokuqala mhlawumbi kwaye oko kwayenza okosuku ebengayikuba nakho ukupha wonke umngqibi ke lowo uhlangabezana naye kuqala ngakade ufumana ingqekembe.
So they had their places outside the gates, even before the people got into the city, the tourists and so forth, and they laid out to that north gate especially, getting the tourists coming down from there.
Ke babene ndawo zabo ngaphandle kwamasango nqo naphambi kokuba abantu bangene esixekweni abakhenkethi nanjalo njalo kwaye babelalela elasango lasentla ingakumbi ukufumana abakhenkethi besehlela besuka phaya.
And as we see this morning that we're talking about the sun beginning to rise up now about 9 o'clock, there was one blind beggar that arrived kindly late. He had had a bad night. He was blind. He'd been blind since he was a little boy.
Why, njengoko sibona ngalentsasa esithetha malunga nako, ilanga liqalisa ukuphuma ngoku. Malunga nentsimbi yesithoba kwakukho imfama engqibayo eyafika emva kwexesha yaye yaba nobusuku obubi yayingaboni yayimfama ukusukela iyinkwenkwe encinci.
And he had arrived late. He overslept that morning because all night long he had been dreaming that he could see again. And he had tossed in his bed, and he could see, he thought he could see, and to wake up with this disappointment that he couldn't see really, it was only just a dream.
Why, yayifike emva kwexesha, yayingazange, yalala yagqithisa ngalantsasa, kukuba bonke ubusuku yayiphupha ukuba ingabona kwakhona, kwaye yayipenapena emandlalweni wayo, kwaye. Yayinokubona yacinga yayinokubona kwaye ukuvuka kunye nokukuphoxeka bokuba ibingenakubona eneneni yayiliphupha nje.
He made his way down to his place, and when he got there, and now this is a drama now to get to my point, there was no one there. There's something strange had happened yet no more than about 9:30 or 10 o'clock, and there was no more beggars there. Usually every person was at their place.
Kwaye waye wehlela endaweni yakhe. Kwathi xa efika phaya ngoku, lona ngumdlalo weqonga ngoku, ukufika kwinqaku lam. Kwakungekho mntu phaya. Kwakukho into engaqhelekanga eyenzekileyo. Nakubeni kunjalo, kungadlulanga namalunga necala emva kwentsimbi yesithoba okanye intsimbi yeshumi. Kwaye kungekho bangqibi phaya.
He didn't know what had happened in the city that we had at our morning breakfast this morning and talked about. Jesus had entered from the gate and had went into the city, and many people had went in to find out what it was all about. There were the beggars that had gone, and he didn't know this arriving late.
Wayengazi okwenzekileyo esixekweni oko sibe nako kwisidlo sethu sakusasa ngalentsasa nesithethe malunga nako. UYesu ungenile ngesango kwaye uye esixekweni kwaye abantu abaninzi bangenile ukuya kufumanisa oko konke malunga noko kwaye abangqibi babemkile kwaye wayengakwazi oko efike emva kwexesha.
So we can see him as he begins to call different names, and there's nobody there. It's kind of a lonesome affair. He wondered, well, maybe the Roman officers might have run him off of the place or something.
Ke sibene kumbona njengoko waqalisa ukubiza amagaba ahlukileyo kwaye kwa akungekho umntu phaya uhlobo lwemeko yokuba wedwa wamangala kuhle mhlawumbi abaphathi bamaRoma babe bagxothile kule ndawo okanye into ethile.
So he heard nobody, so he is kind of chilly, and he was ragged, his clothes was pretty well worn out. And he fumbled around till he found him a rock that was out in the sun that had probably fell off the walls when God had shook the old wall down, the days of Joshua.
Ke zange avemt, ke yena yayiluhlobo lenkwanca kwaye wayedlakadlaka neempahla zakhe zazibuphela. Wampampatha de wazifumanela ilitye elaliphandle elangeni emakube mhlawumbi lawo wayeludongeni.
He sat down on this rock, and was trying to think about his dream the night before, how real it would be if he really could see, but he couldn't see, he's blind.
Wahlala phansi kweli litye kwaye wayezama ukucinga malunga nephupha lakhe ngobusuku obungaphambili, indlela ekuyinene ngayo ukuba ngenene unakho ukubona, kodwa yena wayengenakubona, wayeyimfama.
And he began to think about these things, and his mind drifted back to boyhood. You know, I like to do that, sit and think about things that's gone by, pleasant things of victories I've seen the Lord win, and the times.
Kwaye waqalisa ukucinga malunga nezi zinto, kwaye ingqondo yakhe yabuyela ebukhwenkweni. Niyazi ndiyakuthanda ukwenza oko, ukuhlala ndicinge ngezinto ezagqithayo, izinto ezimnandi zoloyiso endiyibonileyo iNkosi iziphumelela kunye namaxesha.
And Bartimaeus, as we know him by name, dreaming that night that he received his sight, he began to think about how real it would be if he really could see. He thought, oh, I've been blind so long, I don't know where I'd even know how to get around again.
Kwaye uBartimeo, njengoko simazi ngegama, ephupha ngoba busuku okokuba ufumene ukubona kwakhe, waqalisa ukucinga malunga nendlela enokuba yinene ngayo ukuba ngenene anganakho ukubona. Wacinga, oh, bendiyimfama ixesha elide, andiyazi bendinokuyazi njani ukujikeleza kwakhona.
So I began to think about many years back when he was a little boy, he used to play out there on the hill beside, it's on the bank where the Jordan comes down and the valley is down there which they raise grain, and he lived up on the side of the hill, we'll say.
Ke waqalisa ukucinga malunga neminyaka emininzi egqithileyo, ngexesha wayeyinkwenkwe encinci, wayeqhele ukudlala phandle phaya endulini ecaleni esinxwemeni apho iJordane yehlela khona, kwaye intlambo isezantsi phaya apho balima umbona, kwaye wayehlala phezulu ecaleni lenduli siya kutsho kwaye.
You remember how pretty it was in the springtime to watch the little flowers as they grew, and how he would pick little handfuls of them and sit down and look at the pretty blue skies.
Wakhumbula indlela eyayintle ngayo kwaye ngexesha lasentlakohlaza ukubukela iintyatyambo ezincinci njengoko zikhula, nendlela ebesaya kunyothula imfumba yazo aze ahlale phantsi ajonge kwesiluhlaza esihle isibhakabhaka.
You know, blindness is a horrible thing. When I see a man blind, my heart goes out for him. But yet, I know of a blindness that's worse, spiritual blindness. How God made man to visualize him, and they can't do it.
Niyazi, ubumfama yinto embi kakhulu. Xa ndibona umntu oyimfama, intliziyo yam ivelana naye. Kodwa nangoko, ndazi ngobumfama obubi ngenene, ubumfama ngokomoya, indlela uThixo enze ngayo umntu ukumbona yena ngengcinga, kwaye abe nako ukukwenza oko.
One time, the Cincinnati Zoo, I was down there, a little daughter, and we were, and I'm a great lover of outdoors, as you know.
Ngelinye ixesha, indawo yobukiso ngezilwanyana eCincinnati, ndandisezantsi phaya intombi yam encinci kwaye sasiphaya, ndingumthandi omkhulu wobomi basendle, njengoko ndisazi.
When I seen they caught an eagle and put him in a cage, and that poor fellow, I heard a noise, and I was holding little Sarah by the hand, and we went down to the cage, and there this great big bird, bloody all over his face, feathers all beat off of him. I thought, what a pitiful sight.
Kwaye ndabona bebambise ukhozi baze balifaka ekheyijini, kwaye lamfola usizi, ndeva ingxolo, kwaye ndandibambe uSara umncinci ngesandla, kwaye sehlela ekheyijini, kwaye nantso lentaka inkulu ilijaja yonke ubuso bayo, iintsiba zivuthulukile, ndacinga onjani ukubambi umbona.
He got down, he walked back across the cage, He got a start, and here he come flopping his wings again to burst his head against the side of the cage, flopping his wings up and down, trying to get out of the cage and beating the feathers off. But he was captured.
Lehla, lanqumla indawo yokuvalelwa, laqalisa, kwaye nalo lisiza liphaphazelisa amaphiko alo kwakhona ukubethekisa intloko yalo ecaleni lekheji. Liphaphazelisa amaphiko phezulu nasezantsi, lizama ukuphuma ekhejini, kwaye livuthulukisa intsiba, kodwa lalibanjiwe.
He fell back on the floor and lay there and his eyes rolled around. He looked up and seen the blue skies which he was born for. He's a heavenly bird, you know. But you see, some wise achievement a man had put him in a cage.
Lawela ngasemva emgangathweni laselalala phaya, kwaye amehlo alo abuyela ngasemva lajonga phezulu laze labona isibhakabhaka esiluhlaza elazalelwa sona. Lintaka yezulu, niyazi, kodwa niyabona enye impumelelo yobulumko bomntu bulibeke ekhejini.
I stood there looking at it. I thought, I'd give anything if I could buy him. If I could buy him, I'd turn him loose. Say, go ahead, old fellow. You like that. I do too. Be free. And go on up there. You belong up there. You were born for that. And I thought, that's the most pitiful sight I ever seen.
There, my paya and it jonge kulo na kinga. Ndiyakunikezela yonke into ukuba bendingaluthenga. Ukuba bendingaluthenga, bendiyakulikhulula. Ndithi, qhubeka mfo mdala, uya kukuthanda oko. Ndenza njalo nam, khululeka kwaye unyukele phaya, ungowa phaya, wawuzalelwe ukuya, ndicinga. Ngona mbono ulusizi, endakhe ndawubona.
I picked up Sarah, held her on my arm, I said, honey, there's one of the worst sights your eyes will ever look at. I stood there thinking, I thought, no, I know a worse sight than that.
Ndafunqula uSarah, ndambambela engalweni yam, ndathi, sithandwa, phaya ngomnye wemibono emibi kakhulu amehlo akho awaya kuze akujonge. Ndema phaya ndacinga, hayi, ndazi ongaphezulu ukuba mbi umbono kunokuya.
Look up on the hill there. Them man with a can of beer in their hand, women with shorts on a cigarette, when they were actually born to be sons and daughters of God. And there they are in a cage of sin that Satan has put them in. Pitiful, spiritually blind, caged up, maybe belong to some church, singing a choir, but yet caged in sin.
Jonga phezulu endulini phaya, indoda inenkonxa yebhiya esandleni sayo, abafazi benxibe ezimfutshane, umdiza, ngexa eneneni, babezalelwe ukuba ngonyana neentombi zikaThixo, kwaye nabo bephaya besekhejini yesono athe uSathane wabafaka kuyo. Usizi ukumfameka ngokomoya bevalelwe ekhejini, mhlawumbi ngabecawa ethile bacula ekwayaleni, kodwa nangoko ukuvalelwa esonweni.
And as Bartimaeus tried to think back of the time when his little boy howled along about 2 o'clock in the evening, his pretty little Jewish mother would call him, Bartimaeus. You'd almost hear her voice again as it echoed around the hills, and he'd come running up.
Why, njengoko uBartimeo wayezama ukubuyela emva ngeengcinga, ngexesha wayeyinkwenkwe encinci, indlela malunga nentsimbi yesibini ngokuhlwa, omhle umama wakhe omncinci womyuda ebesaya kumbiza, Bartimeo, waye phantse kuliva izwi lakhe kwakhona njengoko lalihlokoma ezindulini, kwaye ebesaya kuza ebaleka.
She'd get out on the front porch and get the old rocking chair and get him up in her arms, and he remembered how he'd look at her pretty eyes and what a pretty mother he had, and how she used to rock him to sleep for his taking his evening rest.
Aze yena aphume evarandini afumane isitulo esidala esishukumayo, aze amthabathele ezingalweni zakhe, kwaye wakhumbula indlela ebesaya kujonga emehlweni akhe amahle nendlela amhle ngayo umama awaye naye, kunye nendlela abeya kumshukumisa ngayo emlalisa, kuba wafumana ukuphumla kwakhe kwangokuhlwa.
And how she did that, she would tell him stories of their people and of the great mighty prophets of God that have been among them. How that he loved that. He loved to hear it. It's too bad that mothers set their kids down to a television program of some scandal of Hollywood instead of doing the same thing. Telling them Bible stories.
Kwaye indlela awayeya kwenza ngayo oko ebesaya kumbalisela amabali abantu babo kunye nawabaprofeti bakathixo abakhulu abanamandla babe phakathi kwabo nendlela waya kuthanda ngayo okuya wayethanda ukukuva oko kubi kakhulu kuba oomama babahlalise phantsi abantwana babo kwinkqubo kamabonwa kude yehlazo elithile laseHollywood endaweni yokuba benze into ekwanye ababalisele amabali eBhayibhile.
But she was a genuine Hebrew mother, and she would tell the little fellow stories. She'd say, tell him about God sending the great mighty Moses when they were slaves down in Egypt. God had promised Father Abraham that he would deliver him.
Kodwa wayengumama womyuda wenene kwaye ebesaya kubalisela umfo omncinci amabali ebesaya kuthi ambalisele malunga noThixo ethumela omkhulu onamandla uMoses xa babengamakhoboka ezantsi eyiphutha. UThixo wayethembise uba uAbraham ukuba uya kubakhulula.
And he appeared to a great prophet that God raised up among them called Moses. And he come in a form of a pillar of fire and sent Moses down in Egypt and the great mighty signs and wonders he had brought him out.
Kwaye wabonakala kumprofeti omkhulu awathi uThixo wamvusa phakathi kwabo obizwa uMoses. Kwaye weza kwimoya yentsika yomlilo waza wathumela uMoses ezantsi eyiphutha. Kwaye emikhulu enamandla imiqondiso nezimanga wabakhuphela ngaphandle.
How that in the wilderness with no bread or nothing to eat, yet they were walking in the line of obedience. And God rained bread down out of the skies.
Kwaye nendlela akwathi entlango kungekho sonka okanye nanto yakutya kodwa babehamba emgceni wokuthobela waza uThixo wanisa isonka siphuma esibhakabhakeni.
Now I can hear little Barnabas say, just a moment. God must have all these angels working up there, and he's got great big ovens all up through the skies, and the angels work overtime, getting the bread ready and push it out on the... No, honey. You're too young to understand. You see, Jehovah don't have to do that. Jehovah don't have to have ovens. He's a creator. Amen. He just speaks it. And it's so...
Kwaye ndingava uBhartimeyi omncinci esithi, mama, nje umzuzu, kufanele uThixo wayeneengelosi zakhe zonke zisebenza phezulu phaya, kwaye unezitofu ezinkulu zonke phezulu ezibhakabhakeni, kwaye iingelosi zisebenza ixesha eligqithileyo zilungisa zonke, kwaye zisikhupha hayi sithandwa. Usemncinci kakhulu ukuba uqonde, uyabona, uYehova akanyanzelekanga ukuba akwenze oko. UYehova akanyanzelekanga ukuba abe nezitofu. Ungumdali. Uyayithetha nje kwaye ibe njalo.
Then what are we going to say about Jesus? When we've seen him take the same thing, there must be something godly about him. He must be some relation to Jehovah.
Ngoko, siza kuthini malunga noYesu. Xa simbona athabatha into ekwanye, kufanele kubekho into ebuThixo malunga naye. Kufanele abe nokuzalana okuthile kuYehova.
Somebody today trying to make him just a prophet or an ordinary man or a philosopher, a good teacher. He was nothing less than God, manifested in flesh.
Umntu othile namhlanje ezama ukwenza yena nje umprofeti okanye indoda eqhelekileyo okanye umphandi lwazi umfundisi olungileyo wayengeyonto ingaphansi kunoThixo ebonakaliswe enyameni.
There, as she would speak to him and tell him about how that the coming across the great wilderness, which was just beyond the Jordan, and how that in the springtime, when the month of April, when the snow was melting up in Judea, and all the mountain waters coming down, and all Jordan was just filled with water, the great backwaters and the river bottoms.
Phaya njengoko ebeya kuthetha naye kwaye amxelele malunga nendlela yokunqumla intlango enkulu. Nto leyo eyabe nje kungaphesheya kweJordani ngoko kwaye nendlela ekuthi ngexesha lasentlakohlaza xa inyanga kaApril xa ikhephu lalinyibilika phezulu kwaYuda kwaye onke amanzi entaba esihla kwaye yonke iJordani yayizele njengamanzi amanzi amaninzi angasemva kumazantsi omlambo.
It looked like Jehovah was a poor guide to bring his people up to that time that the rivers was flooded at the worst. How would they ever be able to build a bridge across it?
Kwakhangeleka ngathi uJehova yayingumkhokeli ongenasakhona ukuzisa abantu bakhe phezulu kwela xesha eyathi imilambo yaphuphuma. Kweyona imbimeko yayo babeza kuba nakho njani ukwakha ibhulorho wokunqumla wona.
Little Joshua, or little, not Joshua, but little Bartimaeus might say, Mama, how did he do it? Said, honey, remember, Jehovah is still the creator. He just spoke in the... God likes to get things in a... when it's in a muddle and show himself God.
Kwaye, uYoshua omncinci, okanye omncinci, hayi uYoshua. Kodwa uBartimaeus omncinci, wayengabe uthe, Mama, uyenze njani? Wathi, sithandwa, kumbula, uJehova, usengumdali, wathetha nje yaze uThixo uyathanda ukwenza izinto zi xa ibububhutyubhutyu aze azibonakalise yena enguThixo.
Right in spring, when summertime, you could probably cross the Jordan pretty easy there. There's a ford from the city. We know that by the spies going over and coming to this.
Kanye intlakohlaza, xa ixesha ohlobo, ungabe mhlawumbi ungayinqumla iJordani ngokulula kakhulu phaya kukho izibuko elisuka esixekweni. Siyakwazi oko ngeentlola ziwelela zize zize koku.
But God let the whole valleys get filled up with water. And then he comes and pulled his great power down from heaven and made a dry road across it. There stood the rocks just below where Joshua had them to pile up as a memorial to Jehovah. How that their people was cared for.
Kodwa, uThixo wenza intlambo yonke izale ngamanzi. Kwazemva koko, weza watsala amandla akhe amakhulu ehla ezulwini, enza indlela eyomileyo ukunqumla yona. Nako kume amatye nje ngaphansi, apho uYoshua wayewenza ayinqumba, njengesikhumbuzo kuYehova. Indlela abathi ngayo abantu babo bakhathalelwa ngayo.
And another one he liked real well was about the Shunammite woman. He remembered that his mother used to tell him the story of the Shunammite and of the great prophet Elijah in his day. And how that this woman was kind to this prophet, yet she wasn't exactly an Israelite, she was a Shunammite.
Kwayena elinye awayelithanda kakhulu ngenene lalimalunga nomfazi womshunamekazi. Wakukhumbula oko kwaye unina wayeqhele ukumbalisela ngomshunamekazi kunye nomprofeti omkhulu uEliya kumhla wakhe kunye nendlela awathi lo mfazi wabona bubele ngayo kulo mprofeti. Noko waye engengomsrayeli ncam, waye ngumshunamekazi.
She believed that Elijah was a prophet, a great prophet of the Lord. So when one day she said to her husband, let's build him a little room on the side of our house and show him kindness because he's a great man.
Ke wayekholelwa ukuba uEliya wayengumprofeti, umprofeti omkhulu wenkosi. Ngexana ngenye imini wathi kumyeni wakhe, masimakhele igunjana elincinci ecaleni lendlu yethu, simenzele ububele ngokuba uyindoda ebalulekileyo.
And how that one day when Elijah and Gehazi, his servant, came up and had seen all this kindness, he said to Gehazi, go in and ask, what can we do? Can I speak to the king or the chief captain? She said, no, I just dwell among my people. It's all right. But Gehazi said, she's barren, she's old. Her husband's old, and they have no children.
Why, indlela ekwathi ngenye imini, xa uEliya noGehazi isicaka sakhe bezayo kwaye babona bonke obu bubele. Wathi kuGehazi, "Yiya uze umbuze, singamenzela ntoni? Ndingathetha nekumkani okanye umphathi mkhosi." Wathi, "Hayi, ndiyakuhlala nje phakathi kwabantu bakuthi, konke kulungile." Kodwa uGehazi wathi, "Ulidlolo mdala, umyeni wakhe mdala, kwaye abanabantwana."
And Elijah must have saw a vision. He said, "Go tell her, thus saith the Lord. She's going to have a little boy." And in 9 months, the little boy come along.
Waze wathi, kwaye kufanele kuba u-Eliya wabona umbono. Wathi, "Yiya, mxelele, itsho inkosi, uza kuba nenkwenkwe encinci, kwaye kwiinyanga ezilithoba inkwenkwe encinci yabakho."
He was with his father out in the field and harvest. He must have had a sunstroke. He kept crying, "My head, my head." And the father sent him into the house. The mother held him on her laps and rocked him and perhaps give him all the remedies he was to give him. And the little boy got worse until finally about noon he died.
Dala, waye kunye noyise ngaphandle entsimini ekuvuneni kwaye kufanele watshiswa lilanga. Waqhubeka elila, "Intloko yam, intloko yam." Waze uyise wamthumela endlwini. Unina wambeka emathangeni akhe, wamthuthuzela, kwaye mhlawumbi wamnika onke amayeza awayenokumnika yena. Yaza inkwenkwe encinci yagula ngakumbi yade ekugqibeleni, malunga nemini emaqanda yafa.
And how that little mother wasn't going to be defeated. When the father come in and the neighbors all come in and they were wailing and screaming, the little fella dead. But she still had faith in this prophet, a Hebrew prophet, her a Gentile.
Kwaye indlela la mama mncinci awayengazokoyiswa ngayo xa uyise wezayo kwaye abamelwana bonke beza kwaye besenza isijwili kwaye bekhala umfo mncinci efile, kodwa yena wayesenalo ukholo kulo mprofeti, umprofeti womHebhere, yena engoweentlanga.
She said, "Saddle me a mule and don't stop, but let me go to that cave where this prophet lives up at Mount Carmel." And her husband said, "It's neither new moon nor Sabbath, and he won't be there." She said, "All will be well." Said, "Go on."
Wathi, "Ndibophele imeyile, kwaye ungemi, kodwa mandiye kula mqolomba apho lo mprofeti ahlala khona phezulu entabeni yeKarmele." Waze wathi umyeni wakhe, "Asiyo nenyanga entsha okanye isabatha kwaye akasayi kuba phaya." Wathi, "Konke kuya kulunga." Wathi, "Qhubeka."
And when Elijah saw her coming, he and the Gehazi come out of the cave and look standing out there, and here she comes. He said, "Here comes the Shunammite, and she's troubled, but God has kept it a secret to my heart." You know, God don't tell his prophets everything, just what he wants them to know.
Kwaye xa u-Eliya wambona esiza, yena noGehazi baphuma emqolombeni baze bajonga bemi phandle phaya, kwaye naku esiza. Wathi, "Naku kusiza umshunamekazi, kwaye ukhathazekile, kodwa uThixo ukufihlile entliziyweni yam. Uyazi, uThixo akabaxeleli yonke into abaprofeti bakhe, nje oko afuna bona bakwazi."
So he looked and he said, I said, "Go meet her and say, is all well with thee, is all well with the husband, is all well with the child?"
Ke wajonga waza wathi, yena wathi, "Yiya mhlangabeza uze uthi, ingaba kulungile konke malunga nawe, ingaba kulungile konke malunga nomyeni wakho, ngaba kulungile konke malunga nomntwana wakho."
And this is the part I like too. When Gehazi met her and said, "Is all well with thee? Is all well with thy husband? Is all well with the child?" She said, "All is well. A baby laying dead, a husband screaming, tears dropping down her heart, but all is well."
Kwaye lena yindawo endiyithandayo nayo. Xa uGehazi wahlangana naye wathi, "Ingaba kulungile konke malunga nawe, ingaba kulungile konke malunga nomyeni wakho, ingaba kulungile konke malunga nomntwana wakho?" Wathi, "Konke kulungile." usana lulele lufile umyeni ekhala inyembezi bezisihla enhliziyweni yakhe kodwa konke kulungile.
She'd come before the man that could tell her and bless her, and she had the baby. Surely God would reveal why he took him. Lord gave, the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. She won't know why.
Wayefike phambi kwendoda enokumxelela kwaye imsikelele kwaye waba nosana. Ngokuqinisekileyo uThixo uyakutyila kutheni amthabathileyo. Inkosi inikile, inkosi ithabathile. Malibongwe igama lenkosi. Wayefuna ukwazi kutheni.
And then how did she come up and fell down at Elijah's feet and Gehazi jerked her up? That wasn't becoming around his master. And she revealed what was wrong. And Elijah went down and raised up the little boy by laying his body up on the little fella.
Kwaye indlela awathi weza ngayo waze wawa ezinyaweni zika-Eliya. Kwaye uGehazi wamxhuzula. Oko kwakungafanelekanga kwindawo enenkosi yakhe. Kwaye watyila oko kwakungalunganga. Kwaye u-Eliya wehla wayivusa inkwenkwe encinci ngokulalisa umzimba wakhe phezu komfo omncinci.
I want you to notice the mother's faith too. She laid the baby upon the bed that Elijah had been laying on. I want to clear up Paul's idea here to my way of thinking.
Kwaye ndifuna niqaphele ukholo lukamama ngokunjalo. Wabeka usana phezu komandlalo awayesithi alale kuwo u-Eliya. Ndifuna ninani, ndifuna ukucacisa imbono kaPaulus apha kwindlela yami yokucinga.
You know, Paul put handkerchiefs upon the sick and the afflicted and aprons. I don't believe Paul was unscriptural. I think here's where he got it.
Nias, uPaulus wabeka iitshefu phezu kwabagulayo nabaxhwalekileyo nemibhinqo. Andikholelwa ukuba uPaulus wayengekho ngokwesibhalo. Ndicinga apha kulapho wayifumana khona.
Remember what the first thing Elijah said to the Gehazi? Take my staff and go lay it upon the baby. He knowed everything he touched was blessed. And so, you remember, Paul didn't pray over the handkerchiefs. They just took off of his body. That was the people's faith.
Niyakumbula intoni eyokuqala u-Eliya awayitshoyo kuGehazi. Thabatha intonga yam uze uyokuyibeka phezu kosana. Wayesazi yonke into ayichukumisayo yayisikelele. Kwaye ke, niyakumbula, uPaulus zange athandaze phezu kwetshefu. Bazithabatha nje emzimbeni wakhe. Olo yayilukholo lwabantu.
So, you see, he said, take my staff, and if anybody salutes you, don't salute back. Lay it on the baby. But the woman's faith wasn't in the staff, it was in the prophet. And she said, I'll not leave you till sure as your soul lives. I'm not going to leave you.
Ke niyabona wathi thabatha intonga yam uze ukuba nabani uyakubulisa sukubulisa yibeke elusaneni. Kodwa ukholo lomfazi lwalungekho sentongeni lwalukumprofeti kwaye wathi andiyi kukushiya de ukuqinisekileyo njengokuba umphefumlo wakho uphila andisayi kukushiya.
So Elijah, to get rid of her, had to go with her. So he went in and laid his body upon the little dead baby and he sneezed 7 times and come to life.
Ke u-Eliya ukwenza ukuba ahlukane naye kwafuneka ahambe naye. Ke waya kungena waza walalisa umzimba wakhe phezu koluncinci olufileyo usana. Laza lathimla amatyeli asixhenxe laze labuyela ebomini.
My, what a great story that was to this little Barnabas when he was a little boy. How he used to like that little story because it was the resurrection of a little boy. That was one of his favorites.
Bethu elinjani ukuba likhulu ibali elabalilo kulomncinci uBartimeyo ngelixa wayeyencinci inkwenkwe. Indlela wayeqhele ukulithanda elabali lincinci ngokuba yayiluvuko lenkwenkwe encinci. Elo lalilelinye lawakhe ayintandane.
But that was in the days gone by, the priest tells him now. Alas, that was days when Israel had great mighty men, great mighty prophets walked the land. But the priest said, you know, Jehovah don't need prophets anymore.
Kodwa, oko kwakukwimihla eyagqithayo umbingeleli uyamxelela ngoku. Ya ke yayimihla xa na uSirayeli wayenebalulekileyo enamandla indoda ababalulekileyo abanamandla abaprofeti bahamba elizweni kodwa ababingeleli bathi ndiyazi uYehova akasabadingi abaprofeti.
Not only priests say that, but they did then. Jehovah don't need prophets anymore. He gave us the law, and we build a church, a temple, and that's all we need.
Asingoba bingeleli kuphela abathoko, kodwa bakwenza ngoko. UYehova akasadingi baprofeti, usinike umthetho, kwaye sakhe icawa, itempile, kwaye oko kuphela esikudingayo.
And it's just about the same way they believe it today, but still Jehovah remains Jehovah. And he cannot change his way. He's God and changed not. Now they believe that that's all they needed.
Kwaye nje imalunga nendlela ekwanye abayikholelwayo namhlanje. Kodwa noko uYehova usahlele nguYehova kwaye akanakuguquguqula indlela yakhe. UnguThixo akaguquki. Ngoko bakholelwa ukuba kuko konke ababe kudinga.
And so, while he was sitting there in this daydream as it was thinking about, his blinded eyes turned up towards the warm sun, all at once he hears the clicking of a little mule's feet coming down the rocky road, coming down from Jerusalem, cobblestones coming in.
Kwaye, ngelixa wayesahleli phaya kweli phupha lemini, njengoko lalinjalo, ecinga malunga nalo, kwaye amehlo akhe amfamekileyo ajikela, ngakwilanga elishushu konke ngaxeshanye weva ukuqhwashuza kweenyawo zemeyile encinci isihla ngendlela yamatye isehla ukusuka eYerusalem amatye okwenza indlela ingena.
And he listened close, and there was somebody with sandal feet running in front of the little mule, and he knew that must be a rich man. Because his travel was by mule, and he also had a servant to lead the mule.
Njengoko waza waphulaphulisisa kwaye kwakukho umntu othile kunye neenyawo zembadada ebaleka ngaphambili kwemeyile encinci. Waza wazi ukuba kufanele kube yindoda esisityebi ngokuba uhambo lwayo lwalungemeyile kwaye kananjalo inesicaka esikhokhela imeyile.
So he rises knowing that he had to get some money in order to live, so he rises and puts his robe around him, and a little ragged robe, and runs out towards the street, and said, I would like an alm. I was late this morning. Would you please give me an alm? I'm blind.
Ke waphakama, esazi ukuba kufanele afumane imali ukuze aphile. Ke waphakama, wazibhijela ngengubo yakhe, kwaye edlakadlaka encinci ingubo. Wazwabaleka esitatweni waze wathi ndingathanda amalizo ndishiye lixesha ngalentsasa unganceda undiphe amalizo ndiyimfama.
And we hear a real rough voice coming, out of the way, beggar. I am the servant of Jehovah. I'm a priest. I'm coming down from Jerusalem, sent by the association to stop that healing meeting that's going to be down here this morning in Jericho.
Why? Siva elenene elingqwabalala ilizwi lisiza. Suka endleleni mngqibi. Ndisisicaka sikaYehova. Ndingumbingeleli. Ndisuka ezantsi eYerusalem. Ndithunyelwe libhunga. Ukuya kunqanda la mhlangano wempiliso oza kuba sezantsi apha ngalentsasa eYeriko.
I've got to meet the brother down here and see if that thing doesn't go on. Get the people. There's a false prophet in the land. See? We hear he's in Jericho this morning, and I'm on my road. Out of my way, priest. And all right, servant, on your way. And the little mule trotted off again.
Ndifanele ndidibane nabazalwane ezantsi apha. Ndize ndibone ukuba laa nto ayiqhubeki. Ndifumane abantu. Kukho umprofeti wobuxoki elizweni. Yabona, thina sivile ukuba useYeriko ngalentsasa. Kwaye ndisendleleni. Suka endleleni yam, mbingeleli. Kwaye kulungile sicaka hamba yaze imeyile encinci yaqhubeka kwakhona.
Then the beggar feels his way back till he finds the rock and sat down and continued his dreaming. And when he began to think, out there at that little road where I was standing, Not too long ago, the great mighty prophet Elijah and Elisha come arm in arm, walking down that same road. Arm in arm, going down to the Jordan.
Emva koko, umngqibi wampampatha indlela yakhe ukubuyela emva de wafumana ilitye, wahlala phansi, waqhubeka ukuphupha, kwaye xa waqalisa ukucinga. Phandle phaya, kula ndlela incinci apho bendimi khona, kungekudala kakhulu, kwixa eligqithileyo, obalulekileyo nonamandla umprofeti u-Eliya no-Elisha beza bebambene, behamba ngale ikwanye indlela, bebambene, besehlela eJordani.
And Jordan was going to open again. And on the other side, for this tired old prophet Elijah, there was a chariot of fire and horses afar hitched to some limb over there to take him home.
Kwaye iJordani yayiza kuvuleka kwakhona. Kwaye kwelinye icala ngalo udiniweyo omdala umprofeti u-Eliya kwakukho inqwelo yomlilo namahashi omlilo ebotshelelwe esebeni elithile khona ngaphaya ukumgodusa yena.
And he was to see this young Elijah. Elisha was to look back and see the ministry before him, what was set before him. He had to keep his eyes on this prophet.
Kwaye kwakufanele abone lo mncinci u-Eliya, u-Elisha, kwakufanele ajonge ngasemva aze abone ulungiselelo phambi kwakhe, okwakubekwe phambi kwakhe. Kwakufanele agcine amehlo akhe kulo mprofeti.
And I'd imagine Barney may have said, if I could have only lived in that day and been sitting here, I'd have run out to those prophets, fell upon my face and said, oh, prophet of God, pray for me, and Jehovah will give me back my sight.
Kwaye ndingaqikelela ngobhartumeyo wathi, ukuba nje bendingaphila kulaa mhla kwaye bendihleli apha, bendiya kubaleka ndiye kwabo baprofeti, ndiwe ngobuso bam ndithi, oh, mprofeti kaThixo, ndithandazele kwaye uYehova uya kubuyisela ukubona kwam.
But the priest says, there's no such a thing anymore. We don't have that Jehovah doesn't heal by his power no more. We have doctors and things that does that.
Kodwa umbingeleli uthi, oko akukho nto injalo tu asinako okuya. UYehova akaphilisi ngamandla akhe kwakhona. Sinogqirha kunye nezinto ezikwenzayo oko.
And we don't need that no more. So Jehovah doesn't heal. That was in a day gone by. We just keep the law and get sick and die and go to heaven, and that's all. That's all we need.
Kwaye asikudingi oko ya kwakhona ke uYehova akaphilisi. Oko kwakukho kwemihla eyagqithayo. Sigcina nje umthetho kwaye siyagula size sife kwaye siye ezulwini kwaye yiloo nto yonke.
Then, as he began to think then, he remembered not 500 yards from where he was sitting. After Israel had crossed and camped and all setting in order, all the tents all in places, waiting for orders to march up to Jericho. And probably the very rock he was sitting on was one that Jehovah had blasted off of the walls.
Ngoko njengoko esaqalisa ukucinga emva koko wakhumbula ingengomgama wamakhulu amahlanu eyadi ukusuka apho wayehleli khona emva kokuba uIsrayeli wanqumlayo waza wamisa iintente kwaye bonke behleli ngolungelelwano zonke iintente zisezindaweni belindele umyalelo ukuba baye eYeriko kwaye mhlawumbi kwa elo litya wayehleli kulo lalelinya wathi uYehova waqhushumbisa eludongeni.
It said, just think of it. Not too long ago, a mighty warrior, Joshua, great mighty servant of God, crossed the river in the springtime, set up a tent right in front of the enemy.
Waze wathi, cinga njengayo, kungekudala kwixesha elidlulileyo, igorha elinamandla, uYoshua, esibalulekileyo esinamandla isicaka sikaThixo sawuwela umlambo kwixesha lasentlakohlaza sabeka intente kanye ngqo phambi kotshaba.
One day while studying his strategy for the attack upon Jericho, one evening while walking out, or one morning, looking the gates all over and how great it was. They could run chariot races on top of it. Horses, several abreast around the gate.
Kenye imini, ngelixa efunda ubuchule bakhe bokuhlasela iYeriko, ngokunye ukuhlwa, ngelixa ehamba phandle okanye ngenye intsasa ejonge amasango yonke indawo nokuba lukhulu kwalo, babenokubalekisa iinqwelo zomdyarho kumphezulu wawo, amahashe aliqela axananazile ukujikeleza isango.
How Joshua was looking, he looked standing over against the wall, and there stood a man with his sword drawn. Joshua drew his sword and went to meet him. Joshua screamed out, said, "Are you with us? Are you one of our enemies?" He said, "Nay, I'm the captain of the host of the Lord." The mighty Joshua threw his sword on the ground and took off his helmet and fell at his feet.
Indlela uYoshua awayejonge ngayo, wajonga kumile, ekoyameni kodonga, kwaye nako kumi indoda, kunye nekrele layo lirholiwe. UYoshua warhola elakhe ikrele, waya kuyihlangabeza yona. Wakhwaza uYoshua wathi, "Ingaba ungakuthi okanye ulelinye lotshaba lwethu?" Yathi, "Hayi, ndingumphathi womkhosi wenkosi." UYoshua onamandla walahla ikrele lakhe emhlabeni, wothula isigcina ntloko sakhe, wawa ezinyaweni zayo.
And Barnabas thinking, "That wasn't 500 yards from where I'm sitting right now. Where the mighty host of the Lord, the captain of the host." And Joshua bowed at his feet.
Oyimfama uBartimeo wacinga, "Oko akungomakhulu amahlanu eyadi ukusuka apho ndihleli khona kanye ngoku, apho umkhosi onamandla wenkosi, umphathi womkhosi, kwaye noYoshua waqhubuda ezinyaweni zakhe."
Oh, if I'd only been there in them tents blind then, I'd have asked the mighty captain of the Lord's host if he'd give me my sight, and he would done it. Little did he know that that same captain was less than 100 yards from him.
Oh, ukuba nje ndandinokuba phaya kwezo ntente ndiyimfama ngoko, ndandinokucela umphathi onamandla omkhosi wenkosi ukuba angandinika ukubona kwam, kwaye wayenokuyenza. Engazi ukuba okwamnye umphathi wayengaphantsi kwekhulu leyadi ukusuka kuye.
That's what we make our failures tonight. We try to place all the glory in Christ way back in another age. The Bible said he's the same yesterday, today, and forever. He's just as much here in this building tonight as he ever walked in Galilee or Jerusalem.
Oko yiloo nto esenza ukusilela kwethu ngobu busuku. Sizama ukubeka lonke uzuko kunye noKristu emva kakhulu kwesinye isigaba. IBhayibhile ithe usekwa nguye izolo namhlanje naphakade, ukangako nje apha kwesi sakhiwo ngobu busuku njengoko wakhe wahamba eGalile okanye iYerusalem.
That great captain was coming out of Zacchaeus' home. And the people were waiting for him on the outside.
Lamphathi ubalulekileyo wayephuma kwindlu kaZakheyo, kwaye abantu babemlindile ngaphandle.
In a few minutes, he hears a noise. And the noise has a mixed voice. One is saying, "Hosanna to the prophet that comes in the name of the Lord. Blessed is the prophet of Galilee, the servant of Jehovah."
Kwimizuzu embalwa weva ingxolo, kwaye ingxolo yayinezwi elixubeneyo. Omnye esithi, "Hosana kumprofeti ozayo egameni lenkosi, unoyolo umprofeti waseGalili, isicaka sikaYehova."
Others said, "Away with such a person, we'll have none of this around this city here." And as they come forth, and some of them throwing overripe fruit at him as he moved through the gate.
Abanye besithi, "Makube le ngala mntu njeya, asikuba noku kwesi sixeko." Kwaye njengoko babesiza, kwaye abanye babo bephosa iziqhamo ezibolileyo kuye njengoko ephumela esangweni.
And he had never heard anything like that, so he said, "What's going on? What's all this noise about? What's happening around here?" And people pressing.
Kwaye yena akazange eve nanye into enjengaleya ke wathi kwenzeka ntoni yani na yonke lenqolo kwenzeka ntoni apha kwaye abantu betyudisa.
After a while he heard the voice of that same priest that went out to get the association not to have the meeting. He heard him say, they tell me that you raised the dead. Now we've got a whole graveyard full of them up here on the hill. Let's see you come up and raise some before us.
Emva kwethuba, weva izwi lalambingeleli mnye obehlile ukuya kufumana ibhunga ukuba bangabi nawo umhlangano. Wamva esithi, bandixelela ukuba uvusa abafileyo, ngoku sinamangcwaba azele ngabo phezulu apha endulwini, masikubone unyuka usiya kuvusa abanye phambi kwethu.
But you know, he was headed for Jerusalem, going up to be crucified. All the sins of the world was up on him, and he was going to Jerusalem to be offered up as a sacrifice.
Kodwa niyazi, wayesiya eYerusalem, enyukela phaya ukuya kubethelelwa emnqamlezweni. Zonke izono zehlabathi zaziphezu kwakhe, kwaye wayesiya eYerusalem ukuya kunikelwa njengedini.
And they mocked and made fun of him, and some of them blessing him and some of them cursing him, just like there is in practically every meeting where he's at. Some's for him, some's against him.
Kwaye bamgculela, bamenza intlekisa yena, kwaye abanye babo bemsikelela yena, kwaye abanye babo bemqalekisa yena, njengohlobo kulilo kuwo wonke umhlangano apho akhoyo, abanye bangakuye, abanye bachasene naye.
But he never seemed to bother him. He had his face set towards finishing his course. And on he walked steadily as he went on looking towards Jerusalem.
Kodwa, akazange akhangeleke emkhathazile yena, wayenobuso bakhe bujongiswe ekugqibeni ugqatso lwakhe, kwaye wahamba ethe chu njengoko ahambayo ejonge ngaseYerusalem.
And 12 little men had him garrisoned there trying to hold the crowds back, and some trying to touch him, and some screaming and making fun of him, and so forth.
Kwaye ishumi elinesibini lamadoda amancinci amngqonga ukumkhusela phaya ezama ukugcina isihlwele kude. Kwaye abanye bezama ukumchukumisa, kwaye abanye bekhwaza, kwaye besenza inhlekisa ngaye, kunye nanjalo njalo.
And the crowd kind of run over the old blind man as we have as our character tonight. And they had pushed him down. And let's think that there was some nice young lady came by. Perhaps maybe might have been a sister to Rebecca in our story this morning. Or it was a believer in Christ.
Kwaye isihlwele sangathi siqabela ngaphaya kwendoda eyimfama njengoko sinayo njengomlinganiswa wethu ngobu busuku. Kwaye babemtyhalele phantsi, kwaye masicinge ukuba kwakukho elilungileyo elincinci nenekazi elezayo mhlawumbi lalinokuba ngudade kuRebecca kwibali lethu ngalentsasa okanye likholwa kuKristu.
And she seen them pushing the old man along and seen that it was unkind to him. But being that she was a believer in Jesus, it made her kind. It always does. It makes it considerate to the old and to those who are needy.
Kwaye laba bona beyityhala indoda endala, kwaye bona ukuba yayi babengenabubele kuyo, kodwa ekubeni waye elikholwa kuYesu yamenza wanobubele, isoloko isenza njalo, yenza uvelane nabadala kunye nabo banesidingo.
And the old fellow had been pushed down, and she stooped to pick him up. He might have said to her something like this, young lady, I can tell by your voice, you're a young lady. Yes, I am. Would you stand up, old man? I believe they might hurt you.
Kwaye umfo mdala wayetyhalwe wawa phantsi, waze wema ukuba aphakamise yena, wayenokuba wathi kulo into enjengalena, nenekazi elincinci, ndingaxela ngelizwi lakho ulinenekazi elincinci. Ewe ndililo, ungaphakama ndoda endala, ndiyakholwa bangakuvisa ubuhlungu.
He said, what's all of the racket about? What's all the confusion out here? What's it all about? Well, she said, have you not understood that Jesus of Nazareth, the son of David, is in the city? That's him going by, the prophet of Galilee. Do you mean you don't know? No, I have never heard of him.
Wathi, imalunga nantoni yonke le ngxokozelo, sesantoni esi siphithiphithi, isiphithiphithi phandle apha, simalunga nantoni, kutheni, lathi, ingaba akuqondanga ukuba uYesu waseNazarete, unyana kaDavide, usesixekweni, nguye lo ugqithayo, umprofeti waseGalile, uthetha ukuthi akuyazi, hayi, andizange ndava ngaye.
Well, let me tell you what happened this morning in the city. You know Zacchaeus, the restaurant man, yes.
Kuhle, mandikuxelele kwenzeke ntoni ngale ntsasa esixekweni. Uyamazi uZakeyo, indoda yevenkile yokutyela, ewe.
He's always been kind of a critic. His wife, it was a believer. And this morning, Zacchaeus up in a tree to watch Jesus come by. And we all know that he's the prophet. And when he came by, he stopped and looked up and called Zacchaeus by his name. Never was in Jericho before.
Ibisoloko iluhlobo lomgceki. Umfazi wakhe wayelikholwa kwaye ngalentsasa uZakeyo phezulu emthini ukubukela uYesu egqitha kwaye sonke siyazi ukuba ungumprofeti kwaye xa wagqithayo wema waza wajonga phezulu wabiza uZakeyo ngegama lakhe zange abe seYeriko ngaphambili.
The old beggar lightened up. He said, then that's the fulfilling of Deuteronomy 18:15. The Lord our God shall raise up a prophet like unto Moses. That must be him. If he is, where is he at now? He's just about 100 yards down the road. Done passed him by, he thought.
Umngqibi omdala wavuseleleka. Wathi, ngoko, oko, kukuzaliseka iDeuteronomy 18:18, 18:5. Inkosi uThixo wethu uyakuvusa umprofeti ofana noMoses. Lowo kufanele ibe nguye. Ukuba nguye, uphi yena ngoku? Malunga nekhulu leyadi ezantsi endleleni. Selemgqithile, wacinga.
So he began to cry out, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Have mercy upon me, O son of David, while you're passing by, have mercy.
Ke, waqalisa ukukhala. Yesu, wena nyana kaDavide, denzele inceba. Denzele inceba, o nyana kaDavide. Ngeli xa ugqithayo, yiba nenceba.
Now, physically, he could have never heard his voice because of all of the commotion. Some praising him and some blessing him and some cursing him. And the commotion, he could have never heard him.
Ngoku, ngokwasenyameni, wayengenakho ukuliva ilizwi lakhe ngenxa yesidubedube, abanye bemdumisa, nabanye bemsikelela, nabanye bemqalekisa, kwaye isidubedube, ngeba wayengazange amve yena.
But he was the Word. And when a soul is crying out, like that woman with the blood issue that touched his garment, the Bible said he stood still. It stopped him.
Kodwa waye elilizwi kwaye xa umphefumlo ukhala njengalamfazi enethombe legazi owachukumisa ingubo yakhe. IBhayibhile yathi wema ngxi yamisa yena.
Think of it. Just think of it. That the call of a that one blind, insignificant old beggar, and with the sins of the world and the burden upon him, going to Jerusalem to become a sin offering, yet the call of one human soul made him stop and stand still. Amen. He's the same yesterday, today, and forever.
Amen.
One call tonight will bring him on the scene, just the same as it did then. How he remains the same.
Yicinge, yicinge nje yona okokuba umemezo lalwamfama inye ongabalekanga omdala umnqibi kwaye izono zehlabathi nomthwalo phezu kwakhe esiya eYerusalem ukuya kuba lidini lesono kodwa umemezo lomphefumlo womntu omnye lamenza yena wema kwaye wamangxi usenguye izolo namhlanje naphakade umemezo olunye ngobu busuku liya kumzisa yena ekubonakaleni nje into enye njengoko yenzekayo ngoko indlela athi ahlale eyinto enye.
I remember one night coming from Dallas, Texas. It's been several years ago. I was grounded at Memphis. And they put me up there in that famous hotel the airlines did, Peabody Hotel. And they told me, they called me the next morning in time to catch the limousine to go back to the plane.
Ndiyakhumbula ngobunye ubusuku ndibuya eDallas, eTexas. Ibe yiminyaka eliqela egqithileyo. Ndandingavunyelwanga ukuba ndibhabhe eMemphis. Kwaye bandibeka phezulu phaya kuleya idumileyo ihotele. Abenqwelomoya bayenza iPeabody Hotel. Kwaye bandixelela baya kundibiza kwintsasa elandelayo ngexesha ukuze ndifumane ilimousine yokubuyela kwinqwelomoya.
And I slept good through the night. I got up next morning, had written some letters, was going down to the post office to mail them. I went out and started down the street, and all of a sudden, I felt something said, stop and go back.
Kwaye, ndalala kamnandi ubusuku bonke, ndavuka kwintsasa elandelayo, ndandibhale iileta ezithile, ndandiza kuhla ndiye eposini, ukuya kuzithumela, ndaphuma ndaze ndaqalisa ukuhla ngesitrato, kwaye ngequbuliso, ndeva into ethile eyathi, yima, kwaye, ubuyele emva.
Well, you know how people get impressions, and I thought, well, that was probably what it was. One little further, it kept saying again, stop and go back.
Kulungile, niyazi indlela abantu abafumana ngazo izimvo ncinga, kwaye ndacinga, kuhle, oko mhlawumbi koko ebikuko, ndahambela mgama, yazi yaqhubeka isitsho kwakhona, yima, uze ubuyele emva.
Well, I got up in a corner, there's a big Irish cop out there on the corner. I was looking at fishing reels and things in a window, and I might have stood a little too long. He might get suspicious that I was trying to get one of those reels, so I just turned around and started walking back.
Kuhle ndafika egopheni. Kwakukho ipolisa elikhulu lom-Irish egopheni phaya. Kwaye zange ndandijonge iibhobhini kunye nezinto efestileni. Kwaye mhlawumbi ndema ixesha elide kwaye mhlawumbi lakrokrela ukuba ndandizama ukufumana enye yezo bhobhini ke ndajikela nje ndaze ndaqalisa ukubuyela emva.
It is a walk back faster and I passed right on by the hotel and went down towards the river way down. I don't know, I guess I could find the place tonight, and I thought, here it's getting late, but something.
Kwaye njengoko ndandibuyela emva ngokukhawuleza, ndaze ndagqitha kanye ngasehotele, ndaze ndehlela ngasemlanjeni ezantsi kakhulu. Andiyazi ndiyaqikelela ndingayifumana indawo ngobu busuku, kwaye ndacinga apha kuba semva kwexesha kodwa into ethile.
You be being led of God?
Amen.
And as I went on down along, it's getting late. I know I had to hurry, but something just kept saying, "Go on, go on."
Niyakholelwa ekukhokelweni nguThixo, kwaye njengoko ndandisehla nda, kwakusiba semva kwexesha kwaye ndandisazi kufanele ndikhawulezise kodwa into ethile yaqhubeka nje isithi, qhubekeka, qhubekeka.
And as I got almost too late to go back and catch my plane, I thought, well, I must follow this leading. And I happened to be singing this little song. I just met up with you Pentecostal people about they were gathered in the upper room and all praying in His name and baptized in the Holy Ghost and power for service came. You ever hear that song? And I'm glad I can say I'm one of them.
Kwaye njengoko ndaba semva kwexesha kakhulu ukuba ndibuyele emva ukuze ndifumane inqwelo moya yam, ndacinga kuhle kufuneka ndilandele le nkokhelo kwaye kwenzeka ndicule le ngoma incinci. ndandisandula ukuhlangana nani bantu bamapentekoste malunga babehlangene kwigumbi eliphezulu kwaye bonke bethandaza egameni lakhe kwaye bebhaptizelwe kumoya oyingcwele aze amandla enkonzo afika. Ingaba wakhe wayiva la ngoma kwaye ndiyavuya ndingatsho ndingomnye wabo.
I was trying to repeat that over saying, come my brothers, seek this blessing that'll cleanse your heart from sin. As I went along down the street, I looked and there was an old typical Aunt Jemammy leaning out over a little fence of a little colored house there, a little whitewashed cabin like, leaning out over the fence. She had a man's shirt tied around her head.
Ndandizama ukuphinda-phinda okuya ukuthi yizamzalwane wam funa le ntsikelelo eyokucoca intliziyo yakho esonweni. Kwaye njengoko ndandihamba ukuhla ngesitrato ndajonga kwaye nakuya oqhelekileyo uAunt Jemima oyamile phaya kwicingo elincinci kwaye encinci yabantsundu indlu phaya omncinci elifana nelincinci elimhlophe igunjana oyame ngocingo wayebhijele ihempe yendoda entlokweni yakhe.
And I just quit singing and started walking on. I didn't know where I was going. He just said, keep walking. And so when I got pretty close to her, I seen she had kind of smiling. And I looked over at her and turned my head and walked on. She said, good morning, parson. Now in the South, parson means minister.
Daza, tayeka ukucula, naqalisa ukuhamba. Ndandingazi apho ndandisiya khona. Wathi nje, qhubekeka nje ukuhamba. Kwaye ke, de, xa ndandibusondelarha kuye, ndabona, wayebuncumarha. Ndaze ndajonga ngaphaya kuye ndajika intloko yam ndaqhubeka ndihamba. Wathi, molo mlungiseleli, ngoku ezantsi uphasini thetha mlungiseleli.
And I said, good morning, auntie. I looked back and I thought, how did she know I was a parson? And I didn't have a Bible or nothing.
Ndaze ndathi, molo auntie. Ndajonga ngasemva ndaze ndacinga, ingaba waze njani ukuba ndandingumlungiseleli?
I turned back. I said, how did you know I was a parson? She said, I knowed you was coming. And I said, kind of strange to me.
Ndathi, waze njani ukuba ndandingumlungiseleli? Wathi, bendisazi ukuba ubusiza. Ndaze ndathi, luhlobo olungaqhelekanga kum.
She said, did you ever read in the Bible about the Shunammite woman? I said, oh, yes, ma'am. She said, you know, she was barren, she couldn't have children. I said, yes, ma'am, I remember the story.
Waze wathi, ngaba wakhe wafunda eBhayibhileni malunga nomfazi omShunami kazi. Dathi, oh, ewe mama, wathi, uyazi, zange wayelidlolo, wayengenakho ukuba nabantwana. Dathi, ewe mama, ndiyalikhumbula ibali.
Said, and she promised the Lord, and she's going to raise that baby to the Lord, of course, and said, you know, I was that kind of a woman. She said, I couldn't have no children, husband and I. And said, I promised the Lord if he'd give me a baby, that I would raise it for him. And said, he gave me a baby.
What? Why Timby saying goes? Why is akum kulisela kwin goes ilamduan? God, was what? Uyaz, bendilolo ahlobo lomfazi. What? Bendingenakho ukuba nabantwana umyeni nam. Waze wathi, ndayithembisa inkosi ukuba ebeya kundinika usana okokuba ndiya kulikhulisela kuye. Wathi, wandinika usana.
And said, I raised that boy the best I could to serve the Lord. She said, but you know, she said he got in the wrong company and he got a disease in his body. And said, the doctor, man, has done give him all the shots that he can give him, and his dumb went in and said his blood's 4+ social disease, syphilis.
Waze wathi, ndayikhulisa laa nkwenkwe ngokungcono endinako ukuba ikhonze inkosi. Wathi, kodwa uyazi? Wathi, wangena kwisiqhu esingalunganga waze wafumana isifo emzimbeni wakhe. Kwaye wathi, indoda engugqirha igqibile ukumnika zonke inaliti enokumnika zona kwaye seyingene ngaphakathi. Wathi, igazi lakhe lisisine ngaphezulu sifo soluntu igcushuwa.
And so said a part of his blood drops back to his heart. His heart's got holes in it. And said he's laying in there unconscious. And they said, a doctor man was here 2 days ago and said he'll never wake up no more. He's gone.
Waseke wathi, indawo yegazi lakhe lithonsizela ngasemva enhliziyweni yakhe. Inhliziyo yakhe ineminxunya kuyo. Waze wathi, ulele phaya akakho sezingqondweni. Wathi, indoda engugqirha ibuyilapha kwiintsuku ezimbini ezigqithileyo. Kwaye ithe, akasokuze aphinde avuke. Mki.
And said, I just can't stand to see my baby die like that. And says that I prayed all night. Lord, if you're going to take him, you give him to me. But I want to hear him say he's saved. So I know I'll meet him again.
Waze wathi, andinakho nje ukumelana nokubona usana lwam Lucifer ngolu hlobo. Wathi, emva koko ndithandaze ubusuku bonke. Nkosi, ukuba uza kumthabatha yena, umnikele kum. Kodwa ndifuna ukumva esithi usindisiwe. Ukuze ndazi ndiyakuhlangana naye kwakhona.
And said I prayed the prayer like about mentioned the Shunammite woman and said I went to sleep and I dreamed a dream. She said, and I said to the Lord, said, you give me the baby. I said, I was like the Shunammite woman, but where is your prophet?
What? Ndithandazile. Daze ndathandaza umthandazo ufana malunga nokubhekiselela kumfazi womshunamikazi. Waze wathi, ndaya kulala, daze ndaphupha iphupha. Waze wathi, kwaye ndathi kwinkosi, ndathi, undinike olwasana. Daze ndathi, bendinjengomfazi womshunamikazi, kodwa uphi umprofeti wakho.
And said, he said, look, come in here, and I've seen a man with a little hat sitting on the side of his head wearing that gray suit coming down the street. And said, that was about 4 o'clock this morning. She said, I've been standing here ever since. He's still gone.
Amen.
He answers on both ends.
Waze wathi, yena wathi, jonga ozayo apha. Daze ndabona indoda kunye nomnqwazana omncinci uhleli ecaleni kwenhloko yakhe. Inxibela suti engwevu. Isehla isiza ngesitrato. Waze wathi, oko bekumalunga nentsimbi yesine ngalentsasa wathi bendimile apha ukusukela ngoko usenguye uThixo uphendula maca.
I said, my name is Branham. I pray for the sick. Did you ever hear of my ministry? She said, no, Sir Parson Branham. I never did hear of you. And she said, won't you come in?
That igama lam nguBranham. Ndithandazela abagulayo. Wakhe weva ngolungiselelo lwam. Wathi, hayi mhlekazi mlungiseleli Branham, andizange ndeva ngawe. Waze wathi, akunakungena ngaphakathi.
And when I went to open the gate, it had a little fence there, and the gate had a plow point hanging on it. Like back in Arkansas, it was just across the river from it anyhow. So you know what that was. So I pulled back the gate and went in.
Waze, xa ndaya kuvula isango, lali nelincinci icingo phaya, kwaye isango lalinentsimbi yekhuba ijinga kulo njengase emva eArkansas. Yayingaphaya nje komlambo ukusuka kuyo. Kwakade ke uyazi kwakuyintoni oku ya. Ke ndalitsalela ngasemva isango ndangena ngaphakathi.
When I went that home, I've been in king's palaces, 3 or 4 different kings. King of England, King Gustav of Sweden. Many places going in praying with them. Now I've been in some of the finest homes, I guess, in Hollywood. But I never was any more welcome than I was in that one.
Xa ndangenayo kwela khaya, ndakhe ndaba kumabhote ookumkani, abathathu okanye abane ookumkani, kumkani waseNgilane, kumkani uGustav waseSweden, iindawo ezininzi ukuya kuthandaza nabo, kwaye ndikhe ndaba kwamanye kumakhaya amahle kakhulu, ndiyaqikelela, eHollywood, kodwa andizange ndibe ngaphezulu kwamkeleka kunokuba ndandinjalo kweliya.
Just a plain little old room, 2 rooms, a little kitchen on the back, a little bedroom here, and a little old poster bed. There was no pin-ups on the wall, but there was a sign there that said, God bless our home.
Nje elingayokozeliyo, elidala igumbi, amagumbi amabini, gumbi lokuphekela ngasemva, kunjani elincinci lokulala apha, kunye nencinci ibed enamaplanga anyukileyo ezikoneni. Kwakungekho zinto zixhonywe eludongeni. Kodwa kwakukho uphawu phaya lusithi Thixo, sikelela ikhaya lethu.
Now look laying there at a great big Negro boy, looked to be about 18 years old. Great, strong, healthy looking boy. And he had the blanket in his hand. He's going,
Ndajonga, kulele phaya enkulu inkwenkwe entsundu. Ikhangeleka imalunga neshumi elinesibhozo leminyaka ubudala inkulu inamandla ikhangeleka isempilweni inkwenkwe kwaye yayinengubo esandleni sayo iqhubekeka
And I said, what's the matter with him? She says, he thinks he's out on a dark sea lost. And says he keeps saying he's lost out on a sea and he can't find his way and he thinks he's over in a boat. Said he's been doing that for 2 or 3 days.
Ndazendathi, yintoni ingxaki naye? Wathi, ucinga ukuba ungaphandle kulwandle olumnyama elahlekile. Kwaye esithi, uyaqhubeka esithi yena ulahlekile ngaphandle elwandle. Kwaye engenakho ukufumana indlela yakhe. Ucinga ukuba ubhexa iphenyane ngophimbo. Wathi, ube esenza okuya iintsuku ezimbini okanye ezintathu.
And said, I just can't let him die like that. Said, will you pray for him? I said, yes, ma'am. I got to talk about healing. That she wasn't interested in that. She wanted to hear him say he was saved. That's all she was interested in, and he was saved.
Waze what? Andinako kumyeka afe ngolwa hlobo. What? Ungamthandazela. That, ewe mama. Ndathetha malunga nempiliso. Wayengenamdla kokuya. Wayefuna kuphela ukumva yena esithi. Wayesindisiwe. Kuko konke awayenomdla kuko. Ukuba wayesindisiwe.
And I said, she walked over and took him by the head and pulled him back, kissed him on the cheek, and she said, God bless Mama's baby.
That yena waya ngaphaya wambamba ngenhloko, wamtsalela ngasemva, wamphuza esidlaleni, waze wathi, Thixo sikelela usana lukamama.
Me standing there looking at that, I thought, yep. Yeah, that's it. No matter how much disgrace he's brought to the family, how far away he is, no matter what trouble he's in, he's still Mama's baby.
Mna dimipaya nditjongile kokuya daze ndacinga ehe ilonto akukhathaliseki nokuba leli ngakanani ihlazo alizisileyo kusabo umke kangakanani akukhathaliseki intoni ingxaki yakuyo.
I thought the Bible said a mother can forget her suckling babe, but I can't forget you. Your, how much love there is. Your names are engraved on the palms of my hand.
Tazenacing, iBhayibhile yathi, umama angalilibala usana lwakhe olungcangcayo, kodwa mna andinakho ukulilibala. Uyi, lukangakanani uthando oluphaya. Amagama enu akrolwe entendeni yesandla sami.
She kissed him. We knelt down. I stood at the foot of the bed. I put my hands up on his feet. They were hot and sticky. And I said, Auntie, will you pray first? My friend, I know she had talked to him before. Oh, what a prayer she made to God. And then she said, will you pray? And I said, yes, ma'am.
Wampuza, sakuqa phansi, ndahlala emazantsi ebhedi. Ebeka izandla zam ezinyaweni zakhe zazishushu zincangathi ndaze ndathi anti ungathandaza kuqala kwaye mhlobo wam ndayazi ukhe wathetha naye ngaphambili onjani umthandazo awawenzayo kuThixo emva koko wathi ungathandaza ndaze ndathi ewe mama.
I said, Heavenly Father, I'm at least an hour late for the plane. You told me to come down here and just keep coming. And this, I don't know whether this is where you want me or not, but this is where I've stopped. If you sent me to pray for this boy, and about that time he said, oh, Mama. She said, what does Mama's baby want? Says he's getting light in the room. By 5 minutes, he's sitting up on the bed.
Dad, Baba says, Zulwin, dingange yure ukuba semva kwexesha lenqwelo moya. Undixelele ukuba ndehlele ezantsi apha kwaye nje ndiqhubekeke ukuza kwaye ngoko andiyazi nokuba kulapha apho ubundifuna okanye hayi kodwa kulapha apho ndiye ndema khona. Ukuba undithumele ukuthandazela lenkwenkwe, kwaye malunganela xesha, yathi, "Oh, mama," wathi, "Yintoni efunwa lusana lukamama?" Wathi, "Kuya kukhanya egumbini." Malunga nemizuzu emihlanu yayihleli ebhedini.
Rushed out, went on down. I thought, well, I can just only get a cab, that's all, wait over a day or whenever I can get another plane. Just as I was going into the gate, 2 hours and something late, I heard him say, "Last call for flight number 67 to Louisville, Kentucky."
Ndakhawuleza, ndaphuma, ndehla, ndacinga. Kulungile, ndingafumana nje imoto ehambisa abantu. Yiloo nto, ndize ndilinde usuku, okanye nanini na ndinokufumana enye inqwelontaka. Nje kanye xa ndandisiya esangweni, iiyure ezimbini kunye nokuthile ukuba semva kwexesha, ndeva yena esithi, "Ubizo lokugqibela lwenqwelontaka 67 ukuya eLouisville, Kentucky."
What? What? The sovereignty of God? See, the prayer and faith of that poor little insignificant Negro woman grounded that plane and held it there. He's the same God that could stop and turn around to a blind beggar at the walls of Jericho. He's the same God yesterday, today, and forever. It's faith that does it. He wants you to believe it.
Intoni, ukuzimela geqe kukaThixo. Yabona, umthandazo nokholo lwalowa ulusizi omncinci ongabalulekanga umfazi ontsundu. Wamisa ngxi la nqwelontaka waze wayimisa phaya. UsenguThixo omnye onokumisa aze aguqukele kwimfama engumngqibi eludongeni lwaseYeriko. UsenguThixo izolo namhlanje naphakade lukholo oluyenzayo. Ufuna wena uyikholelwe.
By the way, about 2 years later I was going through there on a train coming back to Phoenix. And you know they charge you for so much for them sandwiches. I usually try to get off at a station, get me some hamburgers, a sack full of them to do me until I get off, because they charge you 75 cents for a little old sandwich that's sliced the thin, and it's only got one side to it, and it's awful.
And then, malunga neminyaka emibini kamva, ndandigqitha phaya ngololiwe, ndisiya, ndibuyela ePhoenix, kwaye, uyazi, bakubiza kakhulu nge-sandwich. Ndisoloko ndizama ukwehla esitishini ndizifumanele ihambeka nengxowa izelwe zizo ukundigcina de ndihlike, kuba bakubiza 75 esenti ngendala encinci isandwich esikwe bhityileyo kakhulu, inecala elinye kuphela kuyo, kwaye yona ngoku kubi.
And I jumped off at Memphis, and if anybody's ever at Memphis know how the train pulls up on the turntable here, I jumped off and run down there at the hamburger stand. I heard somebody say, "Hello, Dad, Possum Branham."
Ndatsiba ndehla eMemphis. Kwaye ukuba nabani wakhe waseMemphis, uyazi indlela uloliwe atsala ngayo kwindawo yokujika uloliwe apha. Ndatsiba ndehla ndaze ndabaleka ukwehlela phaya kwindawo yeHamburger. Ndeva umntu othile esithi, "Molo apho, mlungiselela uBranham."
I looked around. Here's this little red cap standing over there. Head up. I said, "Hello, sonny." Starbuck said, you don't know me, do you?" I said, "No, I don't believe I do."
Ndabheka-bheka. Naku apho lo umthuthi mithwalo emile ngaphaya, intloko phezulu. Ndathi, "Molo, nyana." Ndaqalisa ukubuyela. Wathi, wena akundazi akunjalo?" Ndathi, "Hayi, andikholwa ndiyakwazi."
Said, "You know, one day you come to my house and said my mom had been standing out and you pat her on the back wet." I said, "You're not that boy." I said, "Yes, I is." He said, "Yeah, I was that boy." He said, I'm not only healed, but said, I got saved since then, too." So that was it.
What? Uyaz, genye imini, weza endlwini yam, wazi, wathi, umama wam, waye minga pandle, kwaye, wambambazela emqolo, emanzi, that, akuyiyo lankwengu. What ewe, leyo ndim, what mna, ndiyilankwenkwe, what andiphiliswanga nje kuphela, kodwa what ndasindiswa ukusukela ngoko, kananjalo ke okuya kwakukuko.
Oh, amazing grace! The same God that A blind beggar could stop him. An insignificant little Negro woman could ground a plane. Her prayers and faith in God. She was believing it.
Oh, ubabalo olumangalisayo. UThixo kwamnye. Eyathi imfama engumnqibi yanakho kummisa yena. Ongabalekanga umncinci umfazi ontsundu wenza inqwelo nidaka ingabi nakubhabha. Imithandazo yakhe nokholo kuThixo wayeyikholelwa.
Jesus stood still. That blind beggar's face stopped him right in his track. I'd like to have a few nights to preach that subject, and then Jesus stood still. But there he stood. Said, bring him here. Amen.
Uyesu emangqi. Obabu sobalamfama ingumngqibi bamisa yena endleleni yakhe. Ndingathanda ukuba nobusuku obumbalwa ukushumayela kwesa sihloko waze ngoko uYesu emangxi. Kodwa nanku emile phaya wathi mziseni apha. Amen.
I was reading a story about blind Bartimaeus here some time ago and I was taking Bible history. It's probably a legend. But it said that he always believed in healing. No matter what the priest said, he still believed in it.
Ndandifunda ibali malunga nemfama uBartimeo apha ngaxesha lithile elagqithayo xa ndandithabatha imbali yeBhayibhile. Mhlawumbi yayiyintsomi kodwa latsho ukuthi wayesoloko ekholelwa empilisweni. Akukhathaliseki nokuba umbingeleli uthini, wayesakholelwa kuyo.
So he was a married man, had a wife and a girl that he had never seen. She was about that age then, about 16 years old. He had never seen her.
Lithi wayeyindoda etshatileyo enomfazi kunye nentombazanana encinci owayengazange ayibone. Yayimalunga nalaa minyaka ngoko, malunga neshumi elinesithandathu seminyaka ubudala, wayengazange ayibone.
Said, what he did for, you have to have something a little different from the other fella when you're begging or you can't attract the attention of the people. In India, they let one of these little mongoose kill a cobra and something or other that they can do to attract the attention.
Liti oko wakwenza I niyazi kufanele ube nento ethile eyahlukileyo kwabanye abafo xa ungqiba okanye akunakho ukutsala umdla wabantu. India ba bayeka enye yale mincinci imihlangala ibulale iphimbi kunye nento engenye abanokuthi bayenze ukutsala umdla.
I've seen a monkey take a stick and just beat the ball over the street, something or other, to get the attention and to give him money.
Ndibonile inkawu ithabatha ukhuni ize nje ibetha ibhola esitratweni into ethile engenye ukufumana umdla emva koko babanike imali.
It said Bartimaeus had two little turtle doves that would make do tumbles like little over each other, and that entertained the people, the tourists, and they would give him money.
Lazalati, uBartimeo wayenamavukuti amabini awayesakwenza ukuziqikaqika njengencinci phezu kwelinye kwaye oko kwakonwabisa abantu abatyeleli kwaye babesaya kumnika imali.
And said that one night his wife got real sick and it had the doctor, and the doctor said, Bartimaeus, there's nothing I can do. I can't break that fever.
Kwaye lathi ngobunye ubusuku umfazi wakhe wagula kakhulu kwaye babe naye ugqirha kwaye ugqirha wathi, Bartimeo, akukho nto endinokuyenza, yena andinakho ukuwuphelisa la mkhuhlane.
Said he felt his way around the wall and got outside of the house and said, Jehovah, I love you, I believe you, and I have nothing I can offer you.
Kwaye wathi wampampatha indlela yakhe ukujikela udonga waze waphumela ngaphandle kwendlu wathi, Yehova, ndiyakuthanda, ndiyakukholwa, andinanto endinokunikela kuwe.
I got two little turtle doves here that I make my living by, but if you just let my dear wife stay with me to help raise my child, and I'm blind and I can't see, if you just let my wife get well so she can help me around, I promise you tomorrow I'll make a great sacrifice. I'll take my little turtle doves up and offer him for my offering. Well, they say his wife got all right. He took the turtle doves and offered them.
Ndinamavukuta amabini amancinci apha endithi ndenze indlela yam yokuphila ngawo. Kodwa ukuba nje ungenza umfazi wam ahlale nam kuze andincede ukukhulisa umntwana wam kwaye ndiyimfama ndingenakho ukubona. Ukuba ungenza nje umfazi wam aphile kuze andincede apha, ndiyakuthembisa. Ngomso ndiyakwenza umnikelo omkhulu. Ndiyakuthabatha amavukuthu am amancinci umnikelo womnikelo wam. Kuhle, bathi umfazi wakhe waphila. Wathabatha amavukuthu wawanikela.
Sometime after that, his little girl got sick. She also was at the point of death. So he went out to pray again. He said, Jehovah, I don't have nothing left, but I've got my lamb.
Ixesha elithile emva koko, intombi yakhe encinci yagula. Nayo yayisecicini lokufa. Ke waphuma waya kuthandaza kwakhona wathi, Yehova, andinanto iseleyo kodwa ndinemvana yam.
And in them days, a lamb led the blind like the senile dog does. Now they were trained to lead the blind. And he had a lamb that led him to his post where he begged.
Kwaye kwezo ntsuku, imvana yayikhokela imfama njengenja ebonayo isenza ngoku. Zaziqeqeshiwe ukuba zikhokele imfama. Kwaye wayenemvana eyayimkhokela kwindawo yakhe apho wayengqiba.
He said, the only thing I've got left, Jehovah, is this lamb. And said, if you'll just let my little girl live, yet I've never seen her, but she's such a comfort when I stroke her hair with my hands. And said, she loves me and I love her.
What? Into ekuphela kwayo eshiyekileyo, Yehova, yile mvana, kwaye wathi, ukuba nje unokwenza intombi yam encinci iphile, nakubeni ndingazange ndiyibone. Kodwa iye ngakho intuthuzelo xa ndiphulula iinwele zayo ngezandla zam, waze wathi, iyandithanda kwaye ndiyayithanda.
So Jehovah, if you let her live, I'll give you my lamb for sacrifice. And this girl got all right.
Waze wathi, Yehova, ukuba uyakuyenza iphile, ndiyakukunika wena imfana yam ukwenzela idini. Kwaye intombi yakhe yaphila.
Here he was going down to the temple with the lamb, and the priest come out and stand up on the balcony and said, blind Bartimaeus, where goest thou this morning? He said, I'm going to the temple to offer this lamb for a sacrifice.
Kwaye nangu apha esehla esiya etempileni kunye nemfana, waze umbingeleli waphuma weza wema phezu kwebhalkoni wathi, Bartimeo oyimfama, uyaphi ngale ntsasa? Wathi, ndiya etempileni ukuya kunikela ngale mvana ukwenza idini.
Oh, he said, blind Bartimaeus, thou cannot do that. Said, I'll give you some money, and you go to the stalls, and you buy a lamb and offer it.
Oh, wathi, Bartimeo oyimfama, akuna kuyenza loo nto. Wathi, ndiyakukunika imali kwaye uye ezindaweni zentengiso uze uthenge imfana unikele ngayo.
He said, I never promised God a lamb. I promised God this lamb.
What? Andizange ndathembisa uThixo imfana. Ndathembisa uThixo le mfana.
He said, but blind Bartimaeus, thou cannot give that lamb. For that lamb is your eyes. He said, if I'll obey my promise to Jehovah, he will provide a lamb for my eyes.
What? Kodwa, Bartimeo oyimfama, akuna kunikezela ngala mvana, kuba la mvana ngamehlo akho. What? Ukuba ndithobela isithembiso sam kuYehova, uya kubonelela imvana ukwenzela amehlo am.
He had. This cold October morning, a lamb had been provided for blind Bartimaeus' eyes. So bring him here. He laid his hands upon his eyes. And that provided lamb of God opened his eyes.
Waye enayo, le ntsasa ka-October ibandayo, imvana ibe ibonelelwe ukwenzela amehlo ka-Bartimeo oyimfama. wathi, "Mziseni apha." Wabeka izandla zakhe phezu kwamehlo akhe, kwaye laa mfana kaThixo ebonelelweyo yavula amehlo akhe.
Friends, you know, could be a lot more said to this story about him going on to the crucifixion, but we'll pick that up sometime later.
Zihlobo, niyazi, kungakuninzi okunokutshiwo kweli bali malunga naye esiya ekubethelelweni emnqamlezweni, kodwa siya kukuchola oko ngelinye ixesha kamva.
Do you know that same lamb is provided tonight for your eyes too? That same lamb is here tonight. God provided. He has no other, never will have another. That's God's provided lamb. Do you believe that?
Ingaba niyazi, la mvana inye, ibonelelwe ngobu busuku, ukwenzela amehlo akho, nawe. La mvana inye, ilapha ngobu busuku, uThixo ubonelele, akanayo yimbi, akasokuze abe nayimbi, leyo imvana kaThixo ebonelelweyo. Uya kukholelwa oko.
I looked at my watch. I'm already about 20 minutes until 10, and I was going to try to stop at 9 o'clock, get out at 9:30 at regular time. But let's bow our heads just a moment.
Ndiyena jonga yawotshini yam. Sendimalunga namashumi amabini emizuzu kude kube lishumi. Kwaye bendiza kuzama ukuyeka ngentsimbi yesithoba, ndiphume ngecala le yesithoba ngexesha eliqhelekileyo. Kodwa masithobiseni iintloko zethu nje umzuzu.
I want every eye closed now and your heads bowed. Be real reverent for a moment. Oh, Jesus, thou son of David, cried the beggar, have mercy on me. And he would not keep still. He must attract his attention.
Ndifuna wonke amehlo avalwe ngoku, kwaye iintloko zenu zithotyisiwe. Hlonelani ngenene okomzuzu. Oh Yesu, wena nyana kaDavide, wamemeza umnqibi. Yiba nenceba kum, kwaye wayengayi kuthula. Kufuneka tsale umdla wakhe.
And don't you believe tonight that our same cry will bring him on the scene again? It did then. Why wouldn't it do it again?
Kwaye akukholelwa na ngobu busuku kuba umemezo lwethu olukwalinye luya kumzisa ekubonakaleni kwakhona. Lakwenza ngoko, kutheni lingaye kukwenza kwakhona.
Now, as you bow your heads and your heart, I want you to cry out to him. Jesus, don't call him the son of David, because he's not son of David to you, he's Lord.
Ngoku, njengokuba nithobise iintloko zenu kunye nentliziyo yenu, ndifuna nimemeze kuye. Yesu, sanukumbiza nyana kaDavide, ngokuba akango nyana kaDavide kuni, uyinkosi.
Jesus, Lord, have mercy on me. Open my blinded eyes. I have heard this minister that's with us tonight say that you promised to manifest yourself to the seed of Abraham in the last days the way you did to Abraham and his seed of that day. You promised it, that you are the Word.
Yesu, Nkosi, yiba nenceba kum. Vula amehlo am amfamekileyo. Ndimvile lo mlungiseleli onathi ngobu busuku. Esitsho ukuthi uthembise ukuzibonakalisa kwimbewu kaAbraham kwimihla yokugqibela ngendlela owenze ngayo kuAbraham nakwimbewu yakhe yalamhla. Uyithembisile okokuba ulilizwi.
In the last few nights I've been noticing strange things. He said in St. John, I know 14:12, he that believeth on me, the works that I do shall he also.
Kubusuku obumbalwa obugqithileyo ndiye ndaqaphela izinto ezingaqhelekanga. Wathi kuYohane ongcwele, ndiyazi, shumelinesine, shumelinesibini, lo okholwayo kum nemisebenzi endiyenzayo uya kuyenza.
And the woman touched his garment, and he knew what her trouble was, and because that she exercised that much faith,
kwaye umfazi wachukumisa ingubo yakhe waze yena wayazi yayintoni ingxaki yakhe kwaye ngokuba wasebenzisa oluya lungakaya ukholo.
Why, to believe that he was, his faith, and what she had done, he pronounced her well, said, thy faith has saved thee. And a blind man at the gate of Jericho, the same thing, a man at a tree, this morning, his sins was forgiven him.
Ngokuba, ukukholwa kuba waye enguye, ukholo lwakhe, koko akwenzileyo, wamchaza uphilisiwe, wathi, ukholo lwakho lukusindisile. Kwaye indoda eyimfama esangweni leYeriko into ekwanye indoda emthini ngalentsasa izono zayo zaxolela.
Open my blinded eyes, Lamb, that I might recognize that I'm in his presence, that he's here. He said, wherever two or three are gathered in my name, I'm in their midst. Open my blinded eyes. Be merciful to me, O Lamb of God.
Vula amehlo am amfamekileyo mvana ukuze ndibe nokuqonda ukuba ndisebukhoneni bakho okokuba yena ulapha uthe naphina ababini okanye abathathu behlangene egameni lam ndiphakathi kwabo. Vula amehlo am amfamekileyo kwaye ube nenceba kum, o mvana kaThixo.
While you pray that, just if there's any doubt in your mind, there's been any doubt anywhere along, we're just now on the eve of a great healing service. If there's been any doubt about it, won't you ask him to roll away all the scales from your eyes that you might understand clearly?
Kwaye, ngeli xa uthandazayo, nje ukuba kukho nayiphi intandabuzo engcingeni yakho, kuye kwabakho intandabuzo naphina ngoku. Nje sikubusuku benkonzo yempiliso enkulu kuba bekuye kwabakho nayiphi intandabuzo malungo nayo akunakumcela yena asuse yonke inkwethu emehlweni akho ukuze ube nokuqonda ngokucacileyo.
These few nights that I've been trying with all my heart to get you to see something, that he's giving his last sign to the church before he turns to the Jews, the Gentile bride is to be called.
Obu busuku bumbalwa ebendizama ngentliziyo yam yonke ukukwenza wena ukuba ubone into ethile yokuba yena unikezela umqondiso wakhe wokugqibela ebandleni ngaphambi kokuba aguqukele kumaJuda. Umtshakazi wentlanga kufanele ubizwe.
If I understand right, while you're praying, the Holy Spirit speaking and then giving the interpretation, God giving you an invitation.
Amen. Ngoku, ukuba ndiqonda kakuhle, ngeli xa benithandaza, umoya oyingcwele uthetha, kwaze emva koko, wanika utoliko, uThixo uninike isimemo.
How many in here would like for God's provided Lamb to open your eyes so you can see him here now, present? Would you raise your hand and say, God, open my blinded eyes? Let me have my veil took off of my heart, Lord, that I might understand.
Banga pinga pagati apa abanga tanda imvana katiko ebonlelweyo ivule amehlo enu. Ukuze ube nokumbona apa ngoku ekhona. Ungaphakamisa isandla sakho uthi, Thixo, vula amehlo am amfamekileyo. Yenza isiqubuthelo sam sisuke enhliziyweni yam, Nkosi, ukuze ndiqonde.
And now, how will he be known? How will we know him by his nature, what he does, his works? He said, I am the vine, ye are the branches.
Kwaye ngoku, uyakwaziwa njani, yena, siyakumazi njani, ngemvelo yakhe. Oko wakwenzayo imisebenzi yakhe wathi ndingumdiliya nina ningamasebe.
Now the branch bears the fruit, not the vine. The vine energizes the branch. And if a branch ever brings forth, or a vine brings forth a branch, it has grapes on it. The next vine comes out, or branch out of that vine, will have grapes on it.
Ngoku, isebe lithwala isiqhamo, hayi umdiliya. Umdiliya unika amandla isebe, kwaye ukuba isebe liyavelisa okanye umdiliya uvelisa isebe, linediliya kulo, umdiliya olandelayo uyaphuma okanye isebe liphuma kulaa mdiliya, liya kuba nediliya kulo.
If the first church to come off of that vine was a Pentecostal church with all the gifts, if that ever really puts out another branch, they'll write another book of Acts behind it.
Ukuba ibandla lokuqala elaphuma kulaa mdiliya yayilibandla lePentecost kunye nazo zonke izipho, ukuba liyakuze ngenene livelise elinye isebe, baya kubhala enye incwadi yezenzo emva kwalo.
And that's what they had in the days of the apostles. And the apostolic age never ended. Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. You shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is to you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Kwaye oko, koko babenako ngemihle yabapostile. Kwaye isigaba sabapostile zange saphela. UPetros wathi ngomhla wePentecost, kuqukani nonke ngabanye nize nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ukwenzela uxolelo lwezono. Niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakwabo bakude nakwabaninzi eyakuthi iNkosi uThixo wethu ibabise.
And as long as God's still calling, the apostolic age still goes on. For the promise like it was then, is to you and to your children, them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Kwaye, nje oko uThixo esabiza, isigaba sobupostile sisaqhubekeka, kuba idinga njengoko lalinjalo ngoko, likuni nakubantwana benu, kubo abakude, nakwabaninzi eyakuthi iNkosi uThixo wethu ibabize.
Lord, open our eyes and let us see that provided Lamb. You promised that you would reveal yourself in the last days like you did at Sodom when the Son of Man was being revealed. We pray, God, that you'll grant it now.
Nkosi, vula amehlo ethu kwaye usenze sibone la mvana ibonelelweyo. Ukuthembisile ukuba uya kuzityhila kwimihla yokugqibela. Njengoko wenzayo eSodom, xa unyana womntu wayetyhilwa, siyathandaza, Thixo, ukuba uya kuyinikeza ngoku.
We are your subjects, Lord. We are your vines. We're not worthy. We're not worthy to ask for anything. But if we think about that, then we would be so little, we would be so no good.
Singabakhonzi bakho, Nkosi, siyimidiliya yakho. Asifanelekanga. Sifanelekanga ukuba sicele nayiphi into. Kodwa ukuba sinokucinga malunga nokuya ngoko, siya kuba ngabancinci kakhulu, siya kuba ngabangento kakhulu.
But Lord, when I look up there and see there's a lamb provided for me, there's a lamb provided, then the God doesn't see me, he sees my lamb. And I know there's nothing wrong with that lamb. It's already received.
Kodwa, Nkosi, xa ndijonga phezulu phaya, ndize ndibone, kukhona imvana ebonelelweyo ngenxa yam, kukho imvana ebonelelweyo. Ngoko, uThixo akandiboni mna, ubona imvana yam, kwaye ndiyayazi phaya akukho nto engalunganga kunye nala mvana, sele yamkelekile.
Now, Lord, let the word of God manifest itself in our midst tonight, that the faith of this Bartimaeus that's in here, every one of them, and the woman with the blood issues and whatever it was, and the Simon Peters and the different ones that's in here that's needy, the Zacchaeus is in the tree.
Ngoku Nkosi, yenza ilizwi likaThixo lizibonakalise phakathi kwethu ngobu busuku, ukuze ukholo lwalo Bartimeo okhoyo apha, wonke ubani wabo, nomfazi onethombe legazi, nantoni eyayiyo, kunye noSimon Petros, nabanye abahlukileyo abakhoyo apha, abanesidingo, oZakeyo emthini.
Manifest yourself, Lord, through human flesh. Let your word become alive among us tonight. We'll know and see that thou art God.
Zibonakalise wena, Nkosi, ngenyama yomntu. Yenza ilizwi lakho liphile phakathi kwethu ngobu busuku, ukuze sazi kwaye sibone ukuba wena unguThixo.
May every blinded eye be open to the understanding, Lord, that when this great healing service shall start, may every one of them be healed.
Kwaye langa lonke iliso elimfamekileyo lingavuleka ekuqondeni, Nkosi, kokuba xa le nkonzo inkulu yempiliso iya kuqala, wanga wonke ngamnye kubo angaphiliswa.
All these little children and people on crutches and whatever's wrong with them, with the white canes, may they be able to walk out of here like blind Bartimaeus did. He received his sight. Grant it, Father. We ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Bonke aba bantwana bancinci kunye nabantu kwintonga zokuhamba kunye nantoni na engalunganga kunye nabo kunye neentonga ezimhlophe, bangabanganakho ukuhamba baphume apha njengoBartimeo wenzayo, wazuza ukubona kwakhe. Siphe oko bawo, sikucela egameni likaYesu Kristu. Amen.
Now we have prayed, and I solemnly now quietly believe. Now what this little drama, what it is, it's either the truth or it isn't the truth. And Christ is the same yesterday, today, and forever.
Ngoku sithandazile. Kwaye ngoku thozamileyo ngoku. Ngenzolo, kholwani. Ngoku oko ndi umdlalo weqonga omncinci. Into oyiyo, ngabe uyinyani okanye awuyiyo inyani. Kwaye uKristu isenguye izolo, namhlanje naphakade.
Now, how would you know him? What if some man walked out here now with a robe on and beard and hair like the artist paints him, nail scars in his hand and blood running out of his face? That wouldn't be Jesus.
Ngoku, ningamazi njani yena? Kungathini ukuba indoda ethile ingaphuma apha ngoku yambethe ingubo, kunye neendevu neenwele njengomzobi emzoba yena, iziva zezikhonkwane esandleni sayo, kunye negazi lisihle ebusweni bayo, lowo ayinakuba nguYesu.
No, he sits at the right hand of the majesty. When he comes, every knee will bow and every tongue shall confess.
Hayi, uhleli kwisandla sangasekunene sobungangamsha. Xa esiza, onke amadolo aya kukoba, zaye zonke ilwimi ziya kuvuma.
So, but how would you know him? Just any hypocrite could paint themselves up like that and act like that? Sure. But how will you know him?
Ke kodwa uya kumazi njani yena? Wonke nje umhana hanisi angaziqaba ngolu hlobo aze enze ngolu hlobo ngokuqinisekileyo. Kodwa uya kumazi njani yena?
He's, when you see his nature, his word being manifested and doing just exactly what it's always done, then you know that's him. Is that right? The works that I do.
Unguye xa ubona imvelo yakhe, ilizwi lakhe ekubeni libonakalisiwe kwaye lenziwa njengokuchanekileyo oko lasoloko likwenza, ngoko uyayazi ukuba nguye. Ingaba injalo imisebenzi endiyenzayo.
Now, see, you just let yourself believe him. Now, come, don't let your mind go dormant, as people says. Don't do that. You don't come to God haphazardly. You come to him intelligently with his word.
Ngoko, yabona, uyazivumela nje wena ukholelwe yena ngoku. Yiza sukuvumela ingqondo yakho ilale njengokuba abantu besitsho sukuyenza loo nto akuzi kuthixo kokuxhaphaxhaphisa uza kuye ngokuhlakanipha ngelizwi lakhe.
You bring the word before you and say, Lord, you made the promise. I've asked you to open my eyes. Let my faith stop the Lord Jesus tonight. May he turn to me and tell me like the woman that did many years ago. And you believe with all your heart.
Wena uzisa ilizwi phambi kwakho uze uthi, Nkosi, wena wenze isithembiso. Ndikucelile wena ukuba uvule amehlo am. Yenza ukholo lwam lumise inkosi uYesu ngobu busuku. Wanga angaguqukela kum aze andixelele njengokuba umfazi wenzayo kwiminyaka emininzi eyagqithayo. Kwaye ukholwe ngentliziyo yakho yonke.
Now, as far as I can see in the audience, there's not a person that I see that I know. You're all strangers.
Goku, kangangokuba ndinokubona kwisihlwele. Akukho mntu endimbonayo endimaziyo ningabangaziwayo nonke.
And sometimes you think it's just these people up here in front. No, no. Well, I don't care where you are. You just believe. I don't care. Anywhere in the building, he knows who you are and where you are.
Why? Ngamanye amaxesha nicinga ngaba bantu bodwa phezulu apha ngaphambili abayifumanayo. Hayi, hayi, kude. Andikhathali apho ukhoyo. Kholwa nje. Andikhathali naphi na esakhiweni. Yena uyazi ungubani nokuba uphi na wena.
I see if he's the same yesterday, today, forever. If your faith can stop him like Bartimaeus did. You don't have to be a beggar. You don't have to scream out like he did, but the scream didn't stop him. He didn't hear that. It's the faith that stopped him.
Ngoku, jonga ukuba usenguye isolo namhlanje naphakade. Ukuba ukholo lwakho lunakho ukumisa njengoluka Bartimaeu lwenzayo. Akudingeki ukuba ube ngumngqibi. Akudingeki ukuba umemeze njengoko wenzayo yena. Umemezo zange lumise. Akazange akuve oko. Lukholo olwamisayo.
Thy faith, he didn't say thy scream has saved thee. Thy faith has saved thee. Think. Thy faith has saved thee. All right. Lord be blessed.
Ukholo lwakho. Akazange athi umemezo lwakho lukusindisile. Ukholo lwakho lukusindisile. Yabona. Ukholo lwakho lukusindisile. Kulungile. Inkosi mayisikelelo.
I wonder if that minister sitting there, the elder brother that's been preaching for 65 years, would do me a favor. Will you do it, sir? Lay your hand on that woman sitting next to you, and the heart trouble will leave her. All right, that's it. You believe it, sister? All right, that's on.
Andazi nokuba la mlungiseleli uhleli phaya umzalwane omdala obeshumayela amashumi amathandathu anesihlanu iminyaka uya kundibonelela. Ungayenza mhlekazi, beka isandla sakho kula mfazi ohleli ecaleni kwakho kwaye ingxaki yenhliziyo iya kumka kuye. Kulungile, nantsoko. Uyayikholelwa loo nto dade? Kulungile, yiloo nto kuphela.
What did she touch? I've never seen her. But it happened. If thou canst believe.
Uchukumise ntoni, andizange ndambona, kodwa yenzekile. Ukuba unakho ukukholwa.
Do you believe now? Does that identify him as your eyes open?
Amen.
Then look at him. He's wonderful. The mighty conqueror. There's nothing, no creed, no denomination, no scientist or nothing can stop him. He's God. Amen. I challenge any person in here to believe it, that he's present now.
Uyakholwa ngoku. Ingaba oko kuyamchaza. Ingaba amehlo akho avulekile. Ngoko jonga kuye. Uyamangalisa. Umeyisi onamandla. Akukho nto. Akukho mvumonkolo. Akukho hlelo. Akukho nzululwazi. Okanye nantoni enokumisa. UnguThixo. Amen. Cela umngeni wonke ubani ngaphakathi apha ukuba ayikholelwe okokuba yena ukhona ngoku.
How many ever seen that picture of the angel of the Lord on the paper that they got in Washington? He's standing right here at this platform right now. I know it's here. I know it. I'm not a fanatic. I'm far from that. I'm telling you the scriptural truth. You believe it and see what happens.
Bangaphi abakhe bawubona la mfanekiso wengelosi yenkosi ephepheni abanawo eWashington. Umile kanye apha kweliqonga kanye ngoku injalo. Ndiyayazi ilapha, ndiyayazi. Andingombaxa, ndikude kokuya. Ndinixelela inyaniso yesibhalo. Ikholelweni nize nibone okwenzekayo.
Here it is again. This little colored lady sitting out there on the inn, looking around. Really, she's wanting a favor from God. She's a minister. And she's praying for God to help her in her ministry. Is that right, lady? Raise up your hand if that's right. I never seen her. She's just as much stranger to me as that little colored woman was down in Tennessee that time.
Nancy, lapha kwakhona. Elinenekazi lincinci elintsundu lihleli phandle phaya ekupheleni libhekabheka ngokwenene lifuna ukwenzelelelwa nguThixo. Lingumlungiseleli kwaye liyathandaza ukuba uThixo alincede kulungiselelo lwalo. Ingaba kunjalo, nenekazi? Phakamisa isandla sakho ukuba oko kunjalo. Andizange ndambona yena. Yena nje ukangako ukuba ngongaziwayo kum njengalo wam ncinci ontsundu umfazi ezantsi etyhini ziyi ngela xesha.
There's a man, colored man, sitting there looking at you, kind of overjoyed by it. You believe me to be God's servant, sir? You do? That woman touched you just like they did say, be of a good cheer. Not me calling you, but he's calling you.
Kukho indoda entsundu ehleli phaya ijonge kuwe, uhlobo oluvuya kakhulu ngayo. Ingaba uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sikaThixo, mhlekazi. La mfazi ukuchukumisile nje ngokufanayo nabakwenzayo wathi yomelela hayi mna ndibiza wena kodwa yena uyakubiza.
If you believe that with all your heart, that sugar diabetes will leave you. Do you believe it? Amen. All right, then you can have it. Amen. Praise the Lord. That's it. What did he touch? He never touched me. He touched him.
Ukuba uyakholelwa oko ngenhliziyo yakho yonke, la swekile iyakukumka kuwe. Uyakukholwa oko. Amen. Kulungile. Ngoko ungaba nayo. Amen. Dumisa inkosi nantsoke. Into ayichukumisileyo. Kazange achukumise mna, uchukumise yena.
Here sits a young white boy sitting here looking at me. A deep desire in his heart. I never knew you, but you're seeking the baptism of the Holy Ghost. Right you. You believe it. You will receive it. You believe it, young man? All right. You can receive it if you believe it.
Apha kuhleli eselula, inkwengo emhlophe, ihleli apha ijonge kum, umnqweno onzulu enhliziyweni yayo. Andizange ndikwazi, kodwa ufuna ubhaptizo lomoya oyingcwele. Injalo wena, uyayikholelwa, kholwa, uyakuwamkela wona. Uyayikholelwa mfana, kulungile.
Here's a little woman way back here. She's suffering. It's her left arm. She's had it broke. It's got a knot on it. The left arm. In her right arm, she's got neuritis and rheumatism.
Apa ngumfazi omncinci emva kakhulu apa. Uyabulaleka. Ingalo yakhe yasekunxele. Wayaphula. Ineqhina kuyo ingalo yasekunxele kwingalo yakhe yasekunene unokukhala kwemithambo luvo kunye nokutyatyamba kwamathambo.
She go to Mrs. Council, you believe with all your heart, you believe that God make you healed, Jesus Christ makes you well. I never seen the woman or heard of her in my life. Jehovah knows that to be true. Amen.
Uza kuyiphosa Nkosikazi Council. Ingaba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke, uyakholwa ukuba uThixo uyakwenza, uphilisiwe. UYesu Kristu kuphilisile. Andizange ndambona umfazi okanye ndeva ngaye ebomini bam. UYehova uyakwazi oko kuba inyaniso. Amen.
Here's a little colored lady sitting here. She's suffering with complications, many things. One thing, you got trouble with your eyes, not because you're wearing glasses. But your eyes are going bad anyhow. You have arthritis. If that's right, wave your hand. You have pains in your chest. If that's right, wave your hand. You have a stomach trouble. If that's right, wave your hand.
Apa, lelincinci elintsundu inenekazi lihleli apha liyabulaleka ngeengxaki izinto ezininzi. Into enye, unengxaki namehlo akho, hayi kuba unxibe indondo, kodwa amehlo akho aye esiba mabi nakanjani. Unokuqaqamba kwamalungu, ukuba oko kunjalo wangazelisa isandla sakho. Uneentlungu esifubeni sakho, injalo loo nto wangazelisa isandla sakho. Unengxaki yesisu, ukuba oko kunjalo wangazelisa isandla sakho.
You believe it, he'll make you well? You believe God can tell me who you are? Edna Gerald. If you believe it with all your heart, believe it, and you can have your healing. Amen.
Uyakholelwa ukuba yena uyakukuphilisa. Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela wena ungubani? Edna Gerald. Ukuba uyayikholelwa ngenhliziyo yakho yonke, yikholelwe, kwaye ungayifumana impiliso yakho. Amen.
You believe he's the same yesterday and forever? What about this woman sitting here on the end, the second row here, looking right at me? She's got trouble with her feet. You believe that God will heal your feet if you do, raise up your hand. I don't ever, never seen her.
Ingaba uyakholwa usenguye izona namhlanje naphakade. Kutheni ngalo mfazi uhleli apha ekupheleni, kumgca wesibini apha, ejonge kanye kum, unengxaki neenyawo zakhe. Ingaba uyakholwa kuba uThixo uyakuziphilisa iinyawo zakho. Kuba uyakholwa. Phakamisa isandla sakho, andimazi yena, zange ndambona.
What about the lady sitting next to her? Do you look this way, sister? Do you believe me to be God's servant with all your heart? You have neuritis that you're bothered with. If that's right, wave your hand. Now you can be healed.
Kutheni ngenenekazi elihleli ecaleni kwakhe? Ingaba ujonga ngale ndlela, dade. Ingaba uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sikaThixo ngenhliziyo yakho yonke? Unokukhathazwa kukukrala kwemithambo luvo. Ukuba oko kunjalo, wangazelisa isandla sakho ngoku, ungaphiliswa.
Lady sitting next to her, do you believe it? With all your heart, you're suffering too. You believe God can tell me what's your trouble? Kidney trouble. That's right, wave your hand.
Inenekazi elihleli ecaleni kwakhe, uyayikholelwa ngenhliziyo yakho yonke, uyabulaleka nawe. Ingaba uyamkholwa uThixo unakho ukundixelela intoni ingxaki yakho, ingxaki yezintso. Ukuba oko kunjalo, wangazelisa isandla sakho.
Lady sitting next to her, you believe you suffer with a nervous trouble with your eyes. If that's right, wave your hand.
Nenekazi elihleli ecaleni kwakhe, ngaba uyakholwa, ubulaleka ngengxaki yokuphakuzela, kunye nangamehlo akho. Ukuba oko kunjalo, wangazelisa isandla sakho.
Lady sitting next to her, do you believe, sister? You're shattered. You got stomach trouble. It's cancer in the stomach. You believe God heals you? Amen.
Nenekazi elihleli ecaleni kwakhe, ngaba uyakholwa dade, usityekelwe, unengxaki yesisu, ngumhlaza wesisu, ngaba uyamkholwa uThixo okuphilisile wena. Amen.
Do you believe? Can your eyes come open and believe that he's the Son of God? Then if you do, stand on your feet and accept him and believe it with all your heart that he's the same yesterday, today and forever.
Ingaba niyakholwa? Anganakho ukuvuleka amehlo enu kwaye nikholelwe ukuba yena ungunyana kaThixo. Ngoko, ukuba niyakholwa, yimani ngeenyawo zenu nize nimamkele yena, nize niyikholelwe ngentliziyo yenu yonke okokuba usenguye izolo namhlanje naphakade.
Oh Jesus, thou son of David, have mercy on me. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by.
Oh Yesu, wena nyana kaDavide, ndenzele inceba, ungandedluli, oh msindisi olungileyo, yiva ukukhala kwam okuthobekileyo, ngelixa ubabiza abanye, uze ungandedluli.
Thou the stream of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee?
Wena ungumfula wayo yonke intuthuzelo yam, ngaphezu kobomi kum. Kubani endinayo emhlabeni ngaphandle kwakho, okanye ngubani ezulwini kuphela nguwe.
What's happened? Your faith, just like that blind beggar, has called him on the scene. Amen. Do you believe it?
Yintoni eyenzekileyo? Ukholo lwenu, njengohlobo lamfama ingumngqibi, lumbizele ekubonakalisweni. Amen. Ingaba niyayikholelwa?
Oh, there's no need for healing line. How many believes you're healed anyhow? Raise your hands. Praise him. Amen. You are healed.
Oh, akukho sidingo somgca wokuphiliswa. Bangaphi abakholwa kuba baphilisiwe nakanjani. Phakamisani izandla zenu. Dumisani yena. Amen. Niphilisiwe.
Jesus Christ is in our midst. The same one that walked through Jericho, that knowed Zacchaeus by name and knowed Bartimaeus, the same Lord Jesus in the form of the Holy Spirit, is here tonight doing the same things he done, infallibly proving that he's the same yesterday, today, and forever.
O Jesu Christu phakathi kwethu, okwamnye owagqitha ngeYeriko, owamaziyo uZakeyo ngegama lakhe, owamaziyo uBartimeyo, Inkosi uYesu ekwanye, ikwimo kamoya oyingcwele, ilapha ngobusuku, isenza izinto ezikwanye eyazenzayo, okungena kusilela ukubonakaliswa bokuba usenguye izolo, namhlanje naphakade.
Don't let creeds and the theologies and cold spells choke you out. You're in the presence of Jesus Christ who's made manifest among you. Amen. I believe it with all my heart.
Sukuvumela imvumo nkolo nemfundo ngezenkolo kunye nemozulu ezibandayo zikukhwitshe usebukhoneni buka Yesu Kristu obanakalisiweyo phakathi kwethu. Amen. Ndiyayikholelwa loo nto ngenhliziyo yam yonke. Amen.
Accept your healing. Say, praise the Lord, I accept it. Let's sing the praises to him then. I love him, I love him. Do you love him? Because he first loved me. Do you love him?
Yamkela impiliso yakho. Uthi, mayibongwe inkosi. Ndiyamkela. Masicule indumiso kuye ngoku. Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Ingaba niyamthanda? Ngokuba wandithanda kuqala. Ingaba niyamthanda?
I love him. Worship him now in the presence. You know he's got to be here.
Ngula yena ngoku ebukhoneni bakhe. Niyazi kufanele abe lapha.
Love him. Because he first loved me. Where do you do it? On Calvary's tree. All of our hearts.
Oko impiliso kwanayo. Leyo inxalenye usindiso lwakho. Kuphi apho uyenza khona? Emthini wase Calvary. Wase Calvary. Zonke inhliziyo zethu.
I love him.
Bekiselela kuyo ngenene, nqula yena.
Shake hands with somebody saying, praise the Lord. You love one another, you love him. Just turn around, shake hands with somebody saying, praise the Lord, praise the Lord. We are glad to be here, brother. Glad that we're in the presence of the Lord Jesus. Amen. Amen. Wonderful.
Oh, animthandi na. Khawula isandla somnye uthi, mayibongwe inkosi. Niyathandana, niyamthanda. Kuqukani nje uze uqhawule izandla kunye nomnye uthi mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi. Siyavuya ukuba lapha mzalwana, sivuya ukuba sebukhoneni benkosi uYesu. Amen, amen. Kuyamangalisa.
Oh, Paul said, if I sing in the Spirit. Let's worship in the Spirit again. Let's sing in the Spirit.
Oh, wathi uPaulus, ukuba ndiyacula, ndicula ndikumoya. Masinqule sekumoya kwakhona. Masicule sekumoya.
Yeah. yamthanda. Hallelujah.
Hallelujah. Ngokuba wandita Calvary.
Oh, don't you love him? Isn't he wonderful? Thank
you. Oh, animthandi na akamangalisi na yena culani.
Oh,
amangalisi, uyamangalisi. Yesu njalo
ku.
Kebisi inkosana yokholo. Tiko ona manta nguye, sindi samna, sindi sakso songi sona mekazo. Uya mangalisu, sanguliwa malibongi kamalake. Uya mangalisu, uya mangalisu, Yesu njalo ku. Ebisi nkosana yokholo. Tiko na madla nguye, sindisa mna, oh, nisindisa kuso, sonki sono nekazo, oh, ya mangalisa mfaluli wa malo kamalake.
What could happen right now in the presence of God like this?
Intone no kwenzeka kanye nguke bukhone nebuka Thixo ngolu hlobo.
God loves you,
ngoku ndifunyen. Ikululekile kukwebekini, Yesu nithi, kululeko kunye nosindisi olupheleleyo. Sindisa mna, undisindisa kuso sonke, sono nehlazo. Oh, yamangalisa umhlanguli wamalibongwe.
Oh, let's sing it like we mean it.
Oh, masicule ngohlobo lokubhekiselela kuyo.
Mangalis,
Yesu njalo ku. Ebisi inkosana yokholo. Tiko na madla nguye. Oh, sindisa mna, undisusa kuso sonke isono nehlazo. Uyamangalisa umhlanguli wamalibongwe igama lakhe.
Oh, don't it just do something to you? Scours you out on the inside. Fellowship, oh, what a feeling. I wouldn't trade this for all the money that you could pile, all the everything else. Throw it away, but give me Jesus. Oh, my. Yes, sir. Fellowship.
Oh, ayenzi nje into kuwe. Iyakukhuhla kwingaphakathi. Ubudlelwana. Oh, okunjani ukuziva ngokuvakalelwa. Andinakunanisa oku ngayo yonke imali onokuyifumba yonke into engenye lahle kude kodwa ndinike uYesu. Oh bethu, ewe mhlekazi, ubudlelwane.
Oh, how sweet it is to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arm. Know that here he is. Oh, love at the first sight. Something within us that calls out.
Oh, indlela ekumnandi ngayo ukuhamba kule ndlela yomphambukeli, ukweyama kwingalo engunaphakade, ukwazi ukuthi nanku nguye. Oh, uthando ekubonaneni kokuqala, into ethile ngaphakathi kwethu ebizayo.
Oh, something like the lid took off of an artesian well. Just spurting out the water, and the more it spurts out, the cooler and fresher it gets. Amen. Oh, he's wonderful, isn't he?
Yeah.
I love him, don't you?
Oh, into ethile njengayo isiciko sasuka emthonjeni ompompozayo, nje ukumpompoza manzi, kwaye ngakumbi umpompoza kungona ubanda kwaye uphola. Amen. Oh, yamangalisa, akanjalo yena. Yamthanda, aninjalo.
Oh my, don't you love one another? Now all you Methodists, shake hands with the Pentecostals. And you Baptists, and just be real friendly. If you can't do that, you don't love him. That's right.
Oh, bet, anithandani na, ngoku, nonke mawisile, kawula izandla kunye nama Pentecost, kwaye nani mabaptizi, kwaye ibani ngabahlobo benene ukuba aninakwenza oko animthandi yena injalo lonto.
Because they love him, you love him. He took you with your peculiar ways, he did the other one. So let's disagree now. Oh, isn't he wonderful? We believe it with all of our hearts.
Kuba bayamthanda, niyamthanda. Wanithabatha neendlela zenu ezingaqhelekanga. Wakwenza komnye. Ke ngoko masivumelane njengoko. Oh, akamangalisi na yena. Siyayikholelwa ngenhliziyo yethu yonke.
Oh, let's sing it again, this wonderful old hymn of the church. I love him, I love him. I just can't get enough of saying that because he first loved me.
Oh, masiyicule kwakhona elilimangalisayo icule lidala lebandla. Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Andikwazi nje ukufumana nje okwaneleyo kokutsho ngokuba yena wandithanda kuqala.
He loved me, a poor, deliberately blinded, sin-loving, wretched, drunkard son in the gutters, and he stooped down by his grace. I had nothing to do with it. He chose me.
Wandithanda, ohluphekileyo, oyimfama ngokuzenza, othanda isono, unyana wenxila ledwayinge ebugcwayibeni, kwaye wehlela ezantsi ngobabalo lwakhe, andinanto yakwenza nalo, wandenyula.
How can it be? How can a cockabur be changed to a wheat? It takes the power of God. Amen. I love him. Well, I feel kind of religious right now myself. I feel good. I know he's here. It's him. He promised it. He's here in our midst. How I love him. He's wonderful.
Ehe, ingaba njalo njani, lingathini khakakhaka liguqulwe libe ingqolowa. Thabatha amandla kaThixo. Amen. Ndiyamthanda. Oh, ndiva ndibukholwarha kanye ngoku mnabuqu. Ndiva ngokuvakalelwa kamnandi. Ndiyazi yena ulapha. Nguye ukuthembisile oko. Yena ulapha phakathi kwethu. Indlela endimthanda ngayo uyamangalisa.
It makes you feel good to know that we don't have to guess about it. Here he is identifying himself right in the Word like he always has. Making it him, not some creed, not some mythical something, but the living God himself.
Ikwenza uzive kamnandi ukwazi ukuba akudingeki siqikelele malunga nako. Nanku nguye ezazisa buqu kanye elizwini njengoko wasoloko esenza yona yena. Hayi imvumo nkolo ethile, hayi into ethile intsomi, kodwa uThixo ophilayo ngokwakhe.
How did he make himself known not down in Sodom, but to Abraham? And now to Abraham's seed after him. Shows where Abraham's seed is. Amen. Oh, my, I feel really good right now.
Uzenze njani buqu kwaziwa. Hayi ezantsi eSodom, kodwa kuAbraham. Kwaye ngoku, kwimbewu kaAbraham, emva kwakhe. Ukubonisa ukuba siyimbewu kaAbraham. Amen. Oh, bethu. Tuvakalelwa kamnandi ngenene kanye ngoku.
Oh, what a shower of blessing.
Oh, wokunjani ukufefa kwentsikelelo.
Just think before you loved him, he loved you.
Icinge nje ngaphambi kokuba umthande wakuthanda.
Lord Jesus, grant the healing of these people, Father, that they may be healed, each and every one of them, in the name of Jesus Christ, I pray, Lord, for your glory. Amen.
Nkosi uYesu, nikeza ngempiliso yaba bantu, bawo, ukuze babe nokuphiliswa, ngamnye nakuye ngamnye wabo, egameni likaYesu Kristu ndiyathandaza. Nkosi, ukwenzela uzuko lwakho. Amen.
Oh, let's bow our heads now sweetly, quietly. You know, we're just children anyhow. We're God's children. Did you ever see how free a child was around his parent? His parents watching him. Let's hum it.
Oh, masithobiseni iintloko zethu ngoku. Ngokumnandi, ngenzolo. Niyazi singabantwana nje. Kakade, singabantwana bakaThixo. wakhe wambona indlela awayekhululeka ngayo umntwana phakathi komzali wakhe. Umzali wakhe umqaphele yabona masingqumshele.
This scene standing here, great pillar of fire. He said, I come from God, I go to God. He was the Logos that was with Moses in the wilderness, the pillar of fire. He died on Calvary, raised again. And when Saul was on his road down to Damascus, that same pillar of fire struck him down. He said, Who are you, Lord? He said, I'm Jesus.
Nje ukumbona yena emile apha enkulu insika yomlilo wathi ndiphuma kuThixo ndiya kuThixo waye engulogos lo waye ukunye noMoses enhlango insika yomlilo wafa eCalvary wavuka kwakhona kwaye xa uSawula wayesendleleni yakhe yokuhlela eDamasco la insika yomlilo yekwanye yamkhahlela phansi wathi ungubani na wena Nkosi wathi
He came from God. He went to God. Identified with us by scientific proof, by the proof of the church, by everything. Bringing forth the same thing, declaring His word. He's the interpreter.
Waphuma kuThixo, waya kuThixo. Enziwa waziwa kunye nathi ngokuqondakalisa kwenzululazi, ngokuqondakalisa kwebandla, ngento yonke. Ndi ukuvelisa into yakhe ekwanye, ukudandalazisa ilizwi lakhe, ungumtoliki.
Wouldn't it be a wonderful time for him to come right now, look around and see everybody being changed, going away? He will sometime.
Ingaba ayikuba lithuba elimangalisayo lokuba wena eze ngoku. Bheka bheka uze ubone wonke umntu eguqulwa esimka. Uyakuyenza ngelinye ixesha.
With our heads bound, real slowly. Remember, services in the morning. If you're a stranger here and you don't have a church, these fine pastors, they believe the same gospel or they wouldn't have had me here. They're welcome to go to their church, have a good service tomorrow, a good night's rest tonight, and then come back tomorrow afternoon for the healing service.
Kumbulani. Inkonzo kusasa ukuba ungongaziwayo apha kwaye akunabandla aba belusi balungileyo bakholelwa le evangeli ikwanye okanye bebengenakho ukuba nam apha bamkelekile ukuya kwelabo ibandla nibe nenkonzo emnandi ngomso ukuphumla kumnandi kobu busuku kuze emva koko nibuyele ngomso emva kwemini ukwenzela inkonzo yempiliso kulungile Thixo akusikelele mzalwane.
All right, God bless you.
Kulungile. Thixo akusikelele mzalwane.